Ine ndikumvelera bwino kumva zimenezo. Izo ndizabwino. Chabwino, zimakhala chomwecho nthawi zonse. Monga ine ndanenerapo kale, ine ndinali wokondwa pamene iwo anati kwa ine, tiyeni tipite ku nyumba ya Ambuye. Ine ndikukhulupirira Davide ananenapo zimenezo nthawi ina. Tiyeni tipite ku nyumba ya Ambuye. Ine sindikudziwa malo abwino aliwonse oti nkukakhalako, si choncho inu kuposa kukhala mnyumba ya Ambuye. Tsopano usiku uno ife tili ndi abwenzi ena pano amene achokera komwe ku Georgia. Iwo mwina mwake akhala kuyendetsa kupita kumusi tikatsiriza kudya chakudya cha masana usiku uno. Ndiyeno ifeti ena iwo akuchokera kumusi uko ine ndikudalira kuti mutsalira. Ndipo zipinda zimene ife tili nazo ndizotseguka kwa inu. Ndipo kenako lachitatu usiku ife tidzakhala tikupitirira pakuphunzira ndipo kenako Ambuye akalola la Mulungu lotsatira kenanso. Ndipo kenako chatakwa adzayamba pasikisi. Chotero nonse amene mwakonzekera chuti chanu ife tikuyembekeza kuti tikakhala ndi nthawi yopambana yodabwitsa kuchatakwa. Kumeneko ndi kumene ife nthawi zonse timakhala ndi nthawi yopambana yotero. Sima gulu akulu kwambiri omwe nthawi zina timakhala nawo umo mumakhala pafupifupi ine ndikuganiza ife tikhoza kuyikamo 10,000 mmenemo mophweka. Koma kawiri chaka chatha ine ndikuganiza ife tinali ndi pafupifupi 7,000. China chake monga choncho malowo anali atadzadza koma panali malo ambiri woti nkuimapo. Ndi mipando imene iwo akanakhoza kuyiyala mpaka panja. Ndipo chotero ife tikuyembekezera zimenezo. Ndipo wokondwa kuona ambiri abale athu otumikira mkati muno. Ine ndikulephera kuti ndiganizire dzina lake apa, wa missionary, mbale Humes, ndi mlongo Humes. Kodi ndinu mwakhala pomwe apa, ndiana, ndife wokondwa kukhala nawo iwo, a missionary. Enawo mbale Patty, mbale Dalton, ndi ambiri basi, mbale Bira, ndipo ndinamuona mbale Collins mpindi pang'ono zapitazo. Ndipo, izo zingakhale zovutirapo kuwatchula iwo onse, koma ndife wokondwa kwambiri kukhala nanu inu mnyumba ya Ambuye usiku uno. Mbale Nevo funika kwambiri uyu wakhala kumbuyo kwanga kuti azipemphera nane pamene ife tikhale tikuphunzitsa mawu. Chale, ndine wokondwa kukuona iwe ndi mlongoneli pano usiku uno. Ana. Ichi ndipo kuphunzitsa kwa Baibulo kawiri kumakhala inde mbale Welch. Ine basi ndimakuyang'ana-yang'ana iwe. Ine ndakuona iwe wakhala kumbuyo uko tsopano. Kuphunzitsa kwa Baibulo kawiri kumakhala kopsya pang'ono inu mukudziwa zimakhala ngati ukuyenda pa ice wopyapyala. Ife timazitcha izo. Koma ife timangomvelera kuti mwina mwake pamene tafika pa ndipo pa nthawi ino izo zingakhale zabwino kuti ndiufikitse mpingo kuchimene ine ndikuganiza kumvetsa kwathunthu kwa pamalo ake achimene ife tili mwa Khristu Yesu. Ndipo nthawi zina ine ndimaganiza kuti kulalikira ndi chinthu chopambana. Koma ine ndimakhulupirira nthawi zina mbale Bira kuti kuphunzitsa kumapita kudutsa pamenepo. Iko mwabwino makamaka kwa mpingo. Tsopano kulalikira kawiri kumamugwira wochimwa, kumamubweretsa iye pansi pakutsutsika ndi mawu. Koma kuphunzitsa kumamuyika munthu pamalo achimene iye ali. Ndipo ife sitingathe molondola kukhala ndi chikhulupiriro mpaka ife titadziwa malo athu achimene ife tili. Tsopano, ngati United States wa dziko labwino ili kuno, atanditumiza ine ku Russia ngati kazembe wa fuko lino, ku Russia, ndiye ngati iwo movomelezeka atanditumiza ine ku Russia, mphamvu zonse zimene United States ali nazo zikakhala pamsana panga. Mawu anga akakhala chimodzi-modzi basi ngati a United States. Ngati ine nditavomelezedwa kukhala kazembe. Ndiyeno ngati Mulungu watitumiza ife kudzakhala kazembe ake, mphamvu zonse zimene zili kumwamba, zonse zimene Mulungu ali, angelo ake onse ndi mphamvu zake zonse ziziima kumbuyo kwa mawu athu, ngati ife tili odzozedwa molondola atumiki otumizidwa kwa anthu. Mulungu akuyenera kulemekeza mawu, pakuti iye mwaulemu analemba kuti chilichonse chimene inu mudzamanga pa dziko lapansi, chimenecho ine ndidzachimanga kumwamba. Chilichonse chimene inu mudzachimasule pa dziko lapansi, chimenecho ine ndidzachimasula kumwamba. Ndipo ndikukupatsa iwe mafungulo akuufumu. Oh, malonjezo pambana oterowo iye anawapereka kwa mpingo. Ndipo ine ndili litadutsa tsiku linalo, ambiri a inu ine ndikuganiza munali pano mawa uno kudzamva pamene ine ndimayesetsa kuti mwanjira yanga yodzichepetsa yopweka ndimafotokoza masompenya amene ine ndinawaona akumwamba. Ine mwanjira iliyonse sindingayesere kukayikira chilichonse chimene aliyense angandiuze ine, chimene Mulungu anawauza iwo. Ine ndikhoza kukhulupirira icho ngakhale ine ndisanachione icho mulemba. Ine ndingafunebe kuti ndikhulupirire mawu a mʼbale ameneyo. Ine ndikhoza kungokhalabe ndi Baibulo, komabe ine ndikhoza kukhulupirira kuti mwina mwake mʼbaleyo sanazimvetse izo mwanjira ina yake, kuti iye anangozisokoneza izo pang'ono. Poko mabe ine ndingamukhulupirire iye kuti ndi mʼbale wanga. Ndipo ngati pali chilichonse chimene chikutentha mu mtima mwanga, ndipo ine ndikudalira kuti icho sichidzachoka mu zaka zanga zimene zikubwerazi, kuti ine sindidzayiwala konse chimene chinachitika la Mulungu lapitali mmawa ngati Sabata. Icho chachita china chake kwa ine chimene chasintha moyo wanga. Ine sindikuopa. Ine ndilibe mantha modzi a imfa. Imfa ilibe mantha konse. Ndipo iyo singatero kwa inu ngati mutangomvetsetsa. Sopano mwina mwake ngati inu mungayenere kukhala ndi chokuchitikirani kuti mudziwe izo, chifukwa palibepo njira yozifotokozera izo. Inu simungathe kuwapeza mawu, chifukwa iwo mulibemo mu dictionary ya Chingerezi, kapena osati mu dictionary iliyonse. Chifukwa izo zili mu muyaya, kunalibeko dzulo, kunalibeko mawa, zonse zinali zalero. Ndipo sizinali ine ndikumvelera bwino, ndipo ola kuchokera pamenepo ine sindikumvelera bwino kwambiri, ndipo ola linalo ndikumvelera bwino kenaso. Zimakhala zalero nthawi zonse, mukuona sizimaleka nkomwe, basi zimangokhala mtendere wa ulemerero umenewo, basi china chake. Ndipo kumeneko sikungakhaleko tchimo, sikungakhale nsanje, sikungakhale matenda, uko sikungakhale chilichonse chokafika kugombe la kumwamba limenelo. Ndipo ngati ine ndingakhale ndi mwayionena izi, chimene mwina mwake ine sindikhala nawo. Ngati ine sinditero, ndiye ine ndikupemphera Mulungu andikhululukire ine. Koma ngati ine ndingakhale nawo mwayi, ndipo iwo unaliwoti Mulungu anandilola ine kuti nditengedwere mmwamba kuti ndikaone china chake, ine ndingalozeza mmiyamba moyamba. Ndiyeno ine ndikukhulupirira wina mu Baibulo dzina lake, ine ndikukhulupirira anali Paulo, amene anatengedwera mmwamba mu miyamba mwachitatu.
And if it was this glorious in the first heaven,
ndipo ngati munali mwaulemerero chonchi miyamba moyamba, miyamba mwachitatu mungakhale motani? Nzosatabwisa iye sana yankhule za izo kwa zaka 14. Iye anati iye samadziwa kaya iye anali muthupi kapena kunja kwa thupi. Ndi mtumwi wankulu ameneyo, sikuti ndikufuna kugawana naye yake ofesi yake, kapena sikuti ndikuyesera kuti tidzipange tokha kukhala chilichonse monga chimene iye anali, koma ine ndikhoza kunena limodzi naye. Ine sindikudziwa kaya ndinali mthupi ili kapena kunja kwa thupi. Chinthu chokhacho izo zinali zenizeni, basi chimodzimodzi monga mmene ine ndikuyang'anira pa inu. Ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikudabwa ngati ndizidzadutsa ndikuona mtambo waung'ono ukuyandama mzimu, ndikuti apo akupita mʼbale ndi Mulungu. Ameneyo ndi Chale ndi Neli, ameneyo ndi mʼbale ndi Mulungu Spencer akupita pamenepo. Zimenezo nthawi zonse zinkandidodometsa ine. Ngati maso anga adzakhala ali mʼmanda akuvunda akuola, ngati makutu anga sadzakhala kuno kuti ndizidzamverera, ndipo ngati magazi anga onse abwelera kwao ndipo awaumitsa iwo, ndipo iwo ali m'madzi kapena munthaka, ndipo ubongo wanga woganizira, makhungu a ubongo wanga onse apita, ndiye ine ndingadzakhale motaninso kuposa kungokhala ka mzimu ndi kuyandama yandama. Ndipo zimenezo zinkandidandaulitsa ine. Mmene ine ndingadzakondere kudzati, moni mbale pati, oh, wokondwa kwambiri kukuona ninu, moni mbale nevo, mmene ine ndikufunira nditakuona ninu. Koma ine ndinaganiza, chabwino, ngati ine ndidzakhale ndilibe chilichonse chopenyera, kamwa iliyonse yoti ndizidzayankhulira nayo, iyo yavunda. Iyo ndi fumbi. Ine ndidzata bwanji kudzati, moni mbale pati, moni mbale nevo, kapena zina zotero, moni chali. Koma tsopano ine ndadziwa kuti uko kunali kulakwitsa. Pakuti munalembedwa mu malemba, chimene ine ndikunena kuti sizikutsutsana. Pakuti ngati msasa wapansi pano upasuka, ife tili nawo wina umene ukudikirira.
Another tabernacle that had
msasa wina umene uli nawo maso, makutu, milomo, ubongo woganizira. Ngati msasa wapa dziko lapansi udzapasuka, iye ali nalo thupi limene ine ndikhoza kulikudza, ndikhoza kuyankhula. Ndipo tsopano izo zangobwera kumene kwa ine pompano, kuti Mose anali atafa ndipo anakhala m'manda osadziwika kwa zaka 800, ndipo Elisha anali atapita kumwamba zaka 500 mbuyo mwake. Koma pa phiri la chiwalitsiro iwo anapezeka akuyankhulana ndi Yesu. Samuele atatha kufa kwa pafupifupi pakati pa zaka 3 ndi 5, ndipo mfiti ya kuendoli inamuitanitsa iye, ndipo iye anadzagwa pamaso pake, ndipo iye anati, iwe wandinyenga ine, chifukwa iwe ndi Sauli iwe mwini. Iye anati, chifukwa ine ndikuona milungu. Iye anali wachikunja inu mwaona, ine ndikuona milungu ikuuka. Ndipo Sauli anali asanamuone iye apobe, ndipo iye anati, iye akuoneka motani, tamufotokozani iye kwa ine. Anati, iye ndi woche patupi, ndipo ali ndi chovala papewa pake. Anati, ameneyo ndi Samuele mneneri, mubweretse iye kuno pamaso panga. Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire kuti Samuele sanataye umuntu wake uliwonse. Iye anali akadali mneneri. Iye anamuza Sauli ndende zimene zikanadzachitika tsiku lotsatira. Chotero inu mukuona, imfa si matimalizitsiratu ife kwa thunthu monga mmene ife timalilira ndi kusisima ndi kumadandaula pa manda. Iyo imangotisinthira malo athu okhalako. Iyo imangotitengera ife malo ndi malo. Usinkhu ndi chiyani? Ngati ine ndingakhale ola lina limodzi, ine ndikhoza kukhala moyo kuwaposa anthu a usinkhu wa zaka 16 ambiri. Ine ndikhoza kukhala moyo kumuposa munthu wa usinkhu wa zaka 5.
Age is nothing.
Usinkhu si kanthu. Ife tinadzangoyikidwa kuno kwa cholinga kuti tidzachite china chake. Chabwino, tsopano ambiri a azimayi ooneka bwino amene akhala pano awa, ena aiwo a usinkhu wa zaka 60 kapena 70 zakubadwa, akhoza kunena kuti, chabwino, ine ndachita chiyani mʼbale Branham? Inu mwalera ana anu, inu mwachita zimene mumayenera kuti mudzachite. Mwina mwake bambo wina wokalamba wakalapa akuti, chabwino, ine ndimafafaniza minda, ine ndimachita izi, ine sindinalalikirepo. Koma inu munangochita basi chimene Mulungu anakutumizirani inu kuti mudzachite. Malo anu aliko.
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friend's buddies.
Ndikuyankhula ndi dokotala wokalamba dzulo, mmodzi wa dokotala mzanga abwenzi, usinkhu wa zaka 80 chakuti zakubadwa. Ndipo mlamu wake wa mkazi ali pano mu chalichi usiku uno. Ndipo iye anangokhala wodandaula pang'ono za iye. Ndipo ine ndinapita kuti ndikamuone iye. Ndipo mwamsanga pamene ine ndinayamba kuyankhulana naye iye, iye anachangamuka, anandiuza ine za ulendo wokasaka umene iye anali nawo zaka zambiri zapitazo, mtunda uko mu Colorado, dziko lomwelo kumene ine ndimakasakako. ali wochanga mukabasi ndipo akuwala. Ndipo ine ndinati, dokotala, inu mwakala muku gwira nchito nthawi yaitali bwanji, iye anati, pamene iwe unkayamwa. Ndipo musimweni mweni ine ndinati, ndipo nthawi zambiri, iye anati, ine ndimagwira nchito, kumatenga ngolo yanga, ine ndimaika zikwama zachishalo changa pakavalo wanga, ine ndimatenga kachikwama kakang'onoko, ndipo nkumayenda, ndipo ine ndinati, inde, kumatsika mphepete mwa gombe la mtsinje, tukoloko mmawa, muli ndito chianu, kuyesera kuti mukapeze nyumba imene mwana anali ndi kupweteka kwa mimba, kapena mayi amene ali mu ululu wa kubala, uko nkulondola. Ndipo ine ndinati, inu mukudziwa dokotala. Ine ndikukhulupirira kututsa mzere wolekanitsa uwapa pakati pa chivundi ndi chisavundi. Mulungu ali nawo malo amadokotala abwino okalamba amene anagwira ntchito monga chomwecho. Misozi yayikulu inabwera mmaso mwake ndipo anayamba kulira. Iye anakwezera mmwamba manja ake ofoka ndipo anati, mbale, ine ndikukhulupirira chomwecho. Kutsidya linalo, Mulungu amaweruza solo ya munthu chimene iye ali. Kena ako ndinamupatsa iye lemba lokhutitsa ili. Nthawi zambiri mmaenda mminda ya mdima ya matope iyo usiku, yesetsa kuti mukamuthandize wina wake, mwina mwake osapeza po ndalama mukachita zimenezo, koma izo zili bwino. Ine ndinati, Yesu anati mmalemba, odala ali achifundo pakuti iwo adzalandira chifundo. Ndipo izo ndizoona. Ndipo usiku uno ife tikufuna kuti tiukhazikitse mpingo mumaphunziro atatu awa, ngati Mulungu aloleza, motani ndipo kodi tiziyang'ana chiyani chimene ife tili. Ife tiyambira pa mutu wa 1 wa buku la kalata ya Paulo kwa Aefeso. Ndipo ife titenga mitu itatu yoyambirira mumaphunziro athu atatu otsatira, kuyesetsa kutenga mutu pa usiku ngati ife tingathe. Usiku uno, lachitatu ndila Mulungu lotsatira mmawa, Aefeso mutu wa 1. Tsopano, pamene ife tikuwerenga limodzi, ine ndikufuna kuti ndinene ichi, kuti buku ili la Efeso mwangwiro limafanana ndi Yoswa wa chipangano chakale. Aefeso, buku la Efeso. Tsopano kumbukirani, ngati zitachitika kuti ife tachokapo pang'ono kuchiphunzitso chanu, mungotikhululukira ife ndipo mupirire nafe pang'ono. Ife tisanatsegule ilo, tiyeni timufuse iye kuti atithandize ife pamene tikuwera mitsamitu yathu. Ambuye, ife tikuyandikira zolembedwa zanu zoyera ndi zopatulika, chimene izo ndi zotetezeka kwambiri kuposa miyamba yonse ndi dziko lapansi. Pakuti ife timawerenga mu mawu awa otchedwa Baibulo kuti kumwamba ndi dziko lapansi zonse zidzapita, koma mawu anga sadzalephera konse. Ndiye pa ola laule mulino limene ine ndikubwera pa guwa ili usiku uno, pamaso pa ogulidwa ndi magazi anu achivundi odula okondedwa awa amene akhala pano usiku uno, kutenga chiyembekezo cha ching'ono chilichonse chimene iwo angathe kuti agwiritsitsebe chifukwa cha kuwala uko kumene kuli mkudza. Mulole izo zikhale zokwanira kwambiri usiku uno kuti wokhulupira aliyense muno aone malo ake. Ndipo aliyense amene sanabwere panobe muchiyanjano cha chikulu ichi akangamire ufumu Ambuye, ndipo adzagogode pa khomo kufikira woyang'anirayo atatsegula chitseko. Perekani izi Ambuye. Ife tikuwerenga apa pamene Baibulo ili lilibe kutanthauzira kwa mseri. Mulungu musalole kuti ine wantchito wanu kapena wantchito wina aliyense adzayesere konse kudzayika kutanthauzira kwawo kwawo kumawu. Tiloleni ife tingowerenga iwo ndi kuwakhulupirira iwo mmene iwo analembedwera. Ndipo makamaka ife azibusa nkhosa, ife abusa amene tsiku lina tidzakasonkhana uko mu dziko la ulemerero lija ndi nkhosa zapang'ono. Ndipo tidzakaima mukukhalapo kwa Ambuye Yesu, ndipo tidzawona mbado umenewo ukutulukira wa Paulo ndi wa Petulo ndi Waluka, ndi Mariko, ndi Mateyu, ndi onse awo, ndipo tidzawaona iwo akuweruzidwa kumeneko ndi magulu awo. Mulungu, pelekani kuti ine ndidzathe kudzayika ziko 10 miliyoni pa mapazi anu, pamene ine modzichepetsa ndizidzakwawira chokwera ndi kudzayika manja anga pa mapazi anu ofunika, ndi kuti Ambuye iwo ndi anu. O Mulungu, tidzadzeni ife mwatsopano ndi mzimu wanu. Ndipo ndi chikondi chanu ndi ubwino wanu. Ndipo mulole ife monga wandakatulo anafotokozera mu nyimbo zaka zambiri zapitazo, wokondedwa mwana wankhosa wakufa, magazi anu ofunikira sadzataya mphamvu yake, mpaka mpingo wonse woomboledwa wa Mulungu udzapulumutsidwe kuti usadzachimwenso. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo mwachikhulupiriro, ine ndinaona mtsinje uja umene mabala anu osefukira amapereka, chikondi chowombola chakhala chili nkhani yanga, ndipo idzakhala mpaka ine ndidzafe.
Then in a nobler, sweeter song,
kenako mu nyimbo yochirimika yokoma iya kupitirira kumati, ine ndidzayimba mphamvu yanu yopulumutsa, pamene lilime losauka losayankhula bwino ili lachibwibwi lidzagone chete mmanda. Zikadzatero manda sadzagwira imfa iliyonse ya ana anu. Iyo ndi malo opumulirako chabe kapena malo obisalako kumene chivundi ichi chiti chidzakavale chisavundi. Mulole ife usiku uno tizione izi Ambuye pa mbalambanda. Monga izo zinaperekedwera kwa ife mu mawu. Tipatseni ife kumvetsa. Ndipo mukatike ife Ambuye pa malo athu antchito kuti ife tikakhoze kutumikira mokhulupirika mpaka inu mudzabwere. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha Iye. Amen.
Now, the book Sobano, of Ephesians, as I
monga mene ine ndimango nenera, ine mwakuganiza kwanga ndili modzi la mabuku opambana kwambiri achipangano cha tsopano.
It leaves us onward.
Ilo limakatisia ife, kumene chikavini chimakaenda panthambi imodzi, ndipo chaminia chimakaenda panthambi inayo, koma buku la Efeso limazibweretsa izo pamodzi ndi kudzawika mpingo pamalo ake. Tsopano ine ndazifanizitsa izo ndi Yoswa. Ngati inu mungazindikire, Israeli anatulutsidwa kuchokera ku Igupto, ndipo panali magawo atatu aulendo wawo. Gawo limodzi linali kuchoka ku Igupto. Gawo lotsatira linali mchipululu. Ndipo gawo lotsatira linali Kenani.
Now Canaan does not represent the age of the
Tsopano, Kenani samayimira mbado wa zaka chikwi. Iye amangoyimira mbado wa mgonjetsi, kambado kogonjetsa, chifukwa mu Kenani iwo amapha ndi kuotcha ndipo amalanda mizinda, ndipo simudzakhala imfa mu zaka chikwi. Koma chinthu china chimene iye amachita, iye amabweretsa kulungamitsidwa mwachikhulupiriro, iwo atatha kumukhulupirira Mose ndi kuchoka ku Igupto. Kuyeretsedwa kumatsatira pansi palawira moto ndi chitetezero cha mwana wankhosa wansembe mu chipululu, ndipo kenako nkudzalowa mdziko limene linali litalonjezedwa. Tsopano, kodi dziko lolonjezedwa kwa wokhulupirira wachipangano cha tsopano ndi liti? Lonjezolo ndi mzimu woyera. Pakuti kudzachitika masiku otsiriza, Yoweli 2:28, kuti ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa thupi lonse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera, ndipo pa ntchito anga ndi adzakazi anga ine ndidzatsanulira mzimu wanga, ndipo iwo adzanenera. Ine ndidzaonetsa zodabwitsa miyamba mwamba ndi mdziko la pansi, malawi amoto ndi utsi ndi mame.
And Peter said on the day of Pentecost after taking his text and preaching.
Ndipo Petro anati patsiku la Pentecoste atatenga phunziro lake ndipo kumalalikira. Lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza ku chikhululukiro. Kuchotsa kukhululuka, kuchotsa zolakwa za mbuyo zonse. Kodi inu munazindikira Yoswa, iwo asanawoloke Yordani, Yoswa anati, mupite pakati pa msasawo ndipo mukachape zovala zanu, ndipo mukadziyeretse mmodzi aliyense wa inu, ndipo musakalole mwamuna aliyense akagone ndi mkazi wake, pakuti mmasiku atatu inu muona ulemerero wa Mulungu. Mukuona iyo ndi ndondomeko yokonzekera kukala ndi lonjezolo. Tsopano lonjezo kwa Israeli linali Mulungu anamupatsa Abrahamu lonjezo la dziko la Palestina. Ndipo ilo linali loti lidzakhale cholowa chawo kwa nthawi zonse. Ndipo iwo anali woti azikhala mdziko ili nthawi zonse. Tsopano iwo anabwera mmagawo atatu akubwera ku dziko lolonjezedwa ili. Tsopano penyani, izo zikufanizidwa mwangwiro mu chipangano chatsopano. Tsopano izi monga ine ndanenera zimatsutsana ndi kuganiza kwina kwa inu. Ena inu anthu ofunikira a Chinazarene, Church of God, ndi ena otero. Musalole kuti izi zikupwetekeni, koma mungoona izo mwatcheru ndipo muone zoyimira zake. Mupenye ndipo muone ngati malo aliwonse sakugunda mwangwiro basi. Kunali magawo atatu aulendowo ndipo alipo magawo atatu aulendo uno. Pakuti ife timalungamitsidwa mwachikhulupiriro kukhulupirira pa Ambuye Yesu Kristu kulisiya dziko la Igupto kutulukamo, ndipo kenako nkudzayeretsedwa kudzera mu kupereka kwa magazi ake, kusambitsidwa ku machimo athu ndi kudzakhala amwenda njira ndi alendo, kumadzinenera kuti tikufunafuna dziko, mzinda umene ukubwera kapena lonjezo. Chomwe chonso anatero Israeli muchipululu apa ulendo opanda malo opumulirako, akuyenda usiku ndi usiku akutsatira lawira moto, koma potsiriza anadzafika ku dziko lolonjezedwa kumene iwo anadzakhazikikako. Kumeneko ndi kumene wokhulupirira amadzafikako. Oyamba iye amabwera pozizindikira kuti iyeyo ndi wochimwa, kenako iye amadzalekanitsidwa ndi madzi, kusambitsa kwa madzi mwa magazi ndipo kapena kusambitsa kwa madzi mwa maukani kukhulupirira pa Ambuye Yesu Kristu. Ndiye polungamitsidwa mwachikhulupiriro iye amadzakhala wotenga nawo ndipo amakhala pa mtendere ndi Mulungu kudzera mwa Kristu, kubatizidwa kulowa mu dzina la Yesu Kristu kukamulowetsa iye mu ulendo. Inu mukumvetsa zimenezo, kukalowa mu ulendo. Kenako iye amadzakhala wa pa ulendo ndi mwenda mjira. Iye amakhala ali pa ulendo ake wopita kuchiyani? Lonjezo limene Mulungu anapanga. Israeli anali asanalandirebe lonjezo, koma iwo anali ali pa ulendo wawo. Ndipo musananyamuke, chonde tamvetserani. Pamenepo ndi pamene inu a Nazareni ndi a Pilgrim Holiness ndiye naotero munaleperera. Chifukwa Israeli pamene iwo anadzafika pa malo amenewo a Kadesh Barnea, pamene azondi anapita uko ndi kuti dzikolo ndi labwino, koma ena iwo anabwerera ndi kuti ife sitingathe kulitenga ilo chifukwa mizindayo ili ndi malinga ndi zina zotero. Koma Yoswa ndi Kalebu anayimirira ndipo anati, ife ndi oposa kuthekera kulitenga ilo. Chifukwa mfundo zawo zinali zitalembedwa kale ndi kusainidwa, iwo ankakhulupirira mu ntchito ziwiri za chisomo, kulungamitsidwa ndi kuyeretsedwa, ndipo sakanatha kusunthira mtsogolo mulimonse. Ndipo mvetserani, kambado koseko kanakathera mu chipululu. Koma awiri amene anakalowa mdziko lolonjezedwalo ndipo anabweretsako umboni wakuti ilo ndi dziko labwino, ndipo ife tinali wothekera kulitenga ilo chifukwa ilo linali lonjezo la Mulungu. Ndiye mmalo moti anthuwo azipitirira patsogolo kukalandira mzimu woyera, kukayankhula ndi malilime, kukalandira mphamvu ya Mulungu, ubatizo wa mzimu woyera, zizindikiro zodabwitsa zozizwitsa, iwo anamverera kuti izo zikhoza kusokoneza mwambo mtambo wawo wachipunzitso. Ndipo chinachitika nchiani kwa izo anafera mdzikolo uko nkulondola.
But the believers, the Caleb and Joshua,
koma okhulupirira onga ngati Kalebu ndi Yoswa amene amapitirira kupita kulonjezo, iwo anasamukira mpaka ku dzikolo ndipo anakalitenga dzikolo ndipo anakakhazikika mdzikolo ngati cholowa. Ndipo ife sitimayimira konse pakulungamitsidwa kuyeletsedwa, tiyeni tipitirire mpaka ku ubatizo wa mzimu woyera. Tiyeni tisayimire pakukhulupirira Ambuye Yesu kungobatizidwa. Tiyeni tisayimire chifukwa Iye anatiyeretsa ife ku moyo wa tchimo, koma tsopano ife tikakamire mpaka tikafike ku malowo kulonjezo la ubatizo wa mzimu woyera. Pakuti Petro anati pa tsiku la Pentekoste, pakuti lonjezo lili kwa inu ndi kwa ana anu ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawayitana. Chotero Aefeso apa akutika ife monga Yoswa kutika pa malo. Inu mukuzindikira Yoswa atawolokera ku dzikolo ndipo nakatenga dzikolo, kenako iye analigawaniza dzikolo. Efraim apa, Manase apa, ndipo uyu apa, Gadi apa, Benjamin apa, iye analigawaniza dzikolo. Ndipo zindikirani. Oh, ichi chikutenthetsa mitima yathu. Aliyense wa amayi a Chihebri amenewo akubereka ana amenewo, iye amawayankhula malo enieniwo mu ululu wake wakubala, kumene iwo akanati adzayikidwe mu dziko lolonjezedwalo. Oh, ndi phunziro lalikulu. Ngati ife tingapite mmene mwatsatanetsatane zimene zingatenge maola pambuyo pa maola. Tsiku lina ife tikadzakonza chalichi chathu, ine ndikufuna kuti ndidzangobwera ndikudzatenga mwezi wa thunthu kapena iwiri basi kudzangokhala mmenemo. Penyani pamene iwo aliyense wa amayi amenewo, pamene iye ankaitana Efraimu, pamene iye anali mukubereka, anamuyika iye pamalo amene mapazi ake anali ataponda mmafuta. Basi ndendende aliyense wa iwo paliponse pamene iwo anali. Ndipo Yoswa asakudziwa izi, koma mwakudzoza motsogozedwa ndi mzimu woyera, atatha kukalowa mdziko lolonjezedwalo, anamupatsa munthu aliyense lonjezo lake ndendende chimene mzimu woyera unalonjeza kudzera mukubadwa kumbuyo uko. Mmene Mulungu wawayikira ena mu mpingo kudzera mu ululu wakubala. Oh, iwo amakhala opambana nthawi zina. Pamene mpingo ukubula pansi pakuzunzika kwa dziko lakunja, kukhulupirira pa Ambuye Yesu kuti lonjezo la mzimu woyera ndilenileni basi kwa ife monga ilo linali kwa Pentekoste, mmene iwo ankabulira ndi kulira pansi pa ululu wakubala. Koma pamene iwo abadwa ndipo nkubadwira pa malo awo mu ufumu wa Mulungu, ndiye mzimu woyera umawayika mu mpingo ena atumwi, ena aneneri, ena aphunzitsi, ena abusa, ena avangeli. Ndiye iye amapereka mmenemo kuyankhula ndi malilime, kutanthauzira kwa malilime, chidziwitso, nzeru, mphatso za machiritso, mitundu yonse ya zozizwitsa. Kumene kuli mpingo, tsopano ichi ndi cholinga changa chochitira izi. Mpingo nthawi zonse ukumayesetsa kutenga ngodya ya wina wake. Koma musamachite zimenezo. Inu simungalime chimanga pa ngodya ya Efraimu ngati inu muli Manase. Inu mukuyenera kutenga malo anu mwa Kristu kuwatenga iwo pa malo ake. Oh, izo zimazama ndi kukhuthala. Pamene ife tidzalowe umu, mmene Mulungu amamuyikira wina mu mpingo kuti aziyankhula mmalilime wina, tsopano ife taphunzitsidwa nthawi zambiri, ife tonse tikuyenera kuyankhula ndi malilime. Zimenezo nzolakwika. Ife tonse tikuyenera kuchita izi. Ayi, ife tisatero. Iwo onse sankachita chinthu chimodzi. Aliyense anali, aliyense dzikolo linaperekedwa ndi kugawidwa mwakudzodza. Ndipo aliyense, ine ndikhoza kutenga malemba ndi kuonetsa izo kwa inu ndendende kuti iye anakawayika iwo pamalo amene iwo ankayenera kukhalapo. Pamalo awo mmene mafuko awiri athekawo anali woti akakhale kutsidya kwa mtsinje, mene amai awo ankalilira zimenezo mukubadwa kwawo ndi mmene malo ali onse ankayenera kukhalira ndipo tsopano inu mutatha kulowa zimenezo sizikutanthauza kuti inu simumakhala ndi nkhondo inu mukuyenera kuti muzimenyerabe injili yonse ya malo amene mwayimapowo chotero mwaona Kenani sankaimira kumwamba kwa kukulu chifukwa kumakhala nkhondo ndi mavuto ndi kuphana ndi kumenyana ndi zina zotero koma iye ankaimira ichi kuti kumayenera kukhala kuyenda kwa ngwiro pamenepo ndi pamene mpingo ukulephera lero pakuyenda kumeneko kodi inu mukudziwa kuti ngakhale khalidwe lanu lomwe likhoza kumugwetsa wina wake kuti asachiritsidwe kupanda khalidwe kwanu kwa machimo osalapa a inu okhulupirira kukhoza kuupangitsa mpingo ukulephera moyipa ndipo pa tsiku la chiweruzo inu mudzakayankhira gawo lililonse la izo oh inu mukuti tsopano dikirani miniti mbale Branham chabwino chimenecho ndi choonadi taganizani za izo Yoswa, iye atatha kuwolokera mdzikolo, Mulungu anamupatsa iye lonjezo limene tangoganizani, kumenya nkhondo yonseyo opanda kutaya munthu mmodzi, opanda ngakhale kukandika nkomwe, opanda ngakhale kukhala ndi namwino, kapena chithandizo choyambirira kapena bandage. Amen. Mulungu anati dzikolo ndilanu pitani mukamenyere taganizani zakumenya nkhondo ndipo opanda kukhala ndi a Red Cross nkomwe pafupi palibe aliyense amene ati akavulale ndipo iwo anawapha Aamori ndi Ahiti koma kunalibeko mmodzi amene anavulala pakati pa aliyense wa iwo mpaka tchimo litadzabwera mu msasa ndipo pamene Akani anadzatenga chovala cha wachibabeloni uja ndi chikute cha golide chija ndi kukazibisa izo pasi pa msasa wake atatero tsiku lotsatira iwo anataya amuna 16
Joshua said stop
Yoswa anati imani imani dikirani miniti pali china chake chimene chalakwika china chake chalakwika apa ife titanitsa kusala kwa masiku 7 Mulungu anatipangira ife lonjezo sipadzakhala chilichonse chiti chidzativulaze ife adani athu adzagwera pa mapazi athu ndipo pali china chake chalakwika apa china chake chalakwika pena pake chifukwa ife tili ndi amuna 16 omwe afuna gona apa iwo ndi abale a Israeli ndipo iwo afa chifukwa chiyani iwo anafa munthu wosalakwa chifukwa munthu mmodzi anachoka pa mzere inu mukuona chifukwa chimene izi zikuyenera kuphunzitsidwa mpingo uzifola uzifola ndi mawu a Mulungu uzifola ndi Mulungu ndipo uzifola ndi wina ndi mzake kumayenda mwangwiro moongoka moganiza bwino pamaso pa anthu onse kumaopa Mulungu chifukwa munthu mmodzi ataba chovala ndipo atachita china chake chimene iye samayenera kuti achite zinatenga moyo wa anthu 16 ine ndikuganiza anali 16 mwina make ochulukirapo ine ndikukhulupirira anali amuna 16 amene anafa Yoswa anaitanitsa anati pali china chake chalakwika Mulungu anapanga lonjezo ndipo china chake chalakwika pamene ife tibweretsa odwala pamaso pathu ndipo iwo nkulephera kuti achiritsidwe ife timayenera kuti tizitanitsa kusala kwa ulemu tizitanitsa msonkhano china chake chalakwika pena pake Mulungu anapanga lonjezo Mulungu akuyenera kukakamira kulonjezo limenelo ndipo iye adzachita izo ndipo iye anaitanitsa kusala ndipo iwo anadzapeza kuti iwo anapanga maere ndipo Akani anavomereza izo ndipo iwo anamupha Akani banja ndi onse ndipo anaocha maphulusa awo ndipo analisiya ilo kumeneko ngati chikumbutso ndipo Yoswa anapitirira kudutsa mu nkhondoyo kumatenga chilichonse opanda kukandika kapena bala ndi zimenezotu tsiku lina iye ankafuna kanthawi pang'ono nthawi yoonjezera dzuwa linali likukalowa amunawo samatha kumenya bwinobwino pa nthawi ya usiku Yoswa wankhondo wamkulu uja wodzozedwa wa Mulungu woyikidwa pamalo mu dzikolo monga Efeso ku mpingo watsopano kutenga analitenga kulitenga dziko kulilanda ilo iye ankafuna kanthawi chotero iye anati dzuwa imanji ndipo ilo linayima njii kwa pafupifupi maola 12 mpaka iye atalitenga dzikolo. Mukuona, tsopano buku la Efeso limatika ife pamalo athu mwa Kristu, chimene iwo anali mu dziko loyera. Ife sitikuyikidwa mu dziko loyera, koma mwa mzimu woyera.
Now let us read just the word.
Tsopano tiyeni ife tingowerenga mawu, tione mmene mpingo ulili wangwiro. Paulo, mtumwi wa Yesu Kristu mwa chifuniro cha Mulungu. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo. Mulungu anamupanga iye kukhala mtumwi. Panalibe ma eledala amene anadzayika manja pa iye, panalibe ma bishopu amene anamutumiza iye kulikonse, koma Mulungu anamuitana iye ndipo anamupanga iye kukhala mtumwi.
Paul, an apostle of Jesus Christ,
Paulo, mtumwi wa Yesu Kristu mwa chifuniro cha Mulungu kwa oyera, iwo oyeretsedwawo amene ali ku Efeso, ndi kwa okhulupirika mwa Yesu Kristu.
What he addresses is, this is not to the unbeliever.
Penyani mmene iye akuyankhulira izi. Izi sizakwa osakhulupirira. Izi ndi zakwa mpingo. Izo zikuitanidwa kwa oyitanidwa atuluke awo, oyeretsedwa ndi oyitanidwa amene ali mwa Kristu Yesu. Tsopano, ngati inu mukufuna kuti mudziwe mmene ife timalowera mwa Kristu Yesu, ngati inu mungatsegule kwa Korinto yamba 12, iye amati, pakuti mwa mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi. Motani, pobatizidwa motani, mzimu woyera. Osati mwa ubatizo wa mmadzi, inu anthu a Church of Christ, koma mwa chilembo cha chikulu, M-Z-E-M-U, mwa mzimu umodzi. Osati mwa kugwira na chanza kumodzi, mwa kalata imodzi, osati mwa kukonka kumodzi, koma mwa mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi, cholowa chathu. Dziko limene Mulungu anatipatsa ife kuti tizikhalamo, mzimu woyera. Chimodzimodzi basi monga iye anamperekera Kenani kwa Yuda, iye watipatsa ife mzimu woyera. Mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kukalowa muthupi limodzi. Inu mukumvetsa zimenezo? Tsopano, iye akuyankhula kwa Akenani auzimu, Israeli. Israeli wauzimu amene watenga dziko. Oh, kodi sindinu okondwa kuti mwachoka kugalikwa ku Igupto? Kodi sindinu okondwa kuti mwatuluka mchipululu? Ndipo kumbukirani, iwa nkaina kuti azidya mana, chakudya changelo chochokera kumwamba, mpaka iwo ataoloka kukalowa mdzikolo. Ndipo pamene iwo anadzaoloka kukalowa mdzikolo, mana anasiya kugwa. Iwo analata kwima kwa thunthu nthawi imeneyo, ndipo iwo amadya chimanga chakale cha mdzikolo. Tsopano pakuti sindinu makanda panonso. Tsopano pakuti inu simukukumbaso mkaka woyenera wa uthenga, kuti inu simukusowa kuti muzichita kuleredwa ndi kusisitidwa ndi kumachita kunyengereredwa kuti mubwere kuchalichi. Tsopano pakuti ndinu Akhristu okhwima kwa thunthu, ndinu okonzeka kudya chakudya cholimba tsopano. Ndinu okonzeka kuti mubwere kuchina chake, iye anatero. Ndinu okonzeka kuti mumvetse china chake chimene chili chakuya ndi chodula. Oh, ife tilowa muzimenezo molunjika. Ndipo oh, izo zakhala zobisidwa kuyambira pa maziko a dziko lapansi. Iye anati, tsopano pakuti inu mwabwera mu izi. Ine ndikuyankhula izi kwa inu. Osati kwa iwo amene angochoka kumene ku Igupto. Osati kwa iwo amene akadali pa ulendo. Koma kwa iwo amene ali mdziko lolonjezedwa, amene alandira lonjezo. Ndi angati amene analandira lonjezo la mzimu woyera. Oh, kodi sindinu okondwa kuti muli mdziko, muli kuno tsopano, mukudya chimanga chakale, mukudya zinthu zolimba za Mulungu, ndipo muli nako kumvetsa komveka. Anu, maganizo anu onse auzimu ndi osasokonezeka, inu mukudziwa ndendende kuti iye ndi ndani, inu mukudziwa ndendende chimene iye ali, inu mukudziwa ndendende kumene inu mukupita, inu mukudziwa ndendende zonse za izo. Inu mukudziwa mwamene inu mwamukhulupirira, ndipo wokhutitsidwa kuti iye ndi wokhoza kusunga chimene inu mwapereka kwa iye mutsikuli. Oh, ndi ameneyo. Ameneyo ndi yemwe Paulo akuyankhulana naye tsopano. Mvetserani mwacheru, tsopano penyani. okhulupirika mwa Kristu Yesu. Tsopano ndikufuna mpingo obwereze zimenezo.
How do we get into Christ?
Ife timalowa chotani mwa Kristu. Po joina mpingo.
Ai.
Po ika dzina lathu pa buku. Ai. Po batizidwa mwa kumiza. Ai.
How do we get into Christ?
Timalowa chotani mwa Kristu. Mwa mzimu woyera umodzi. Ife tonse timabatizidwa kukalowa mulonjezo limodzi. Thupi. Ndipo timakhala otenga nawo azonse zimene zili za mdzikolo. Amen. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo. Ngati ine ndikanakhala kuti sindinasase mawu, ine ndikanafuula. Mai, pamene ine ndidzafike mu dziko ili, ilo ndilanga. Ine ndili kwathu tsopano. Ine ndili mu Kenani, ndine womvera kwa chilichonse chimene Mulungu akufuna kuti andigwiritseko ntchito. Ine ndikuyenda mʼmalo oyera, mwana wa mfumu, Yese wovekedwa mwinjiro ndipo wokonzeka. Ine ndatuluka ku Igupto, ndabwera kudutsa mdziko lolonjezedwa, ndapirira maesero, ndadutsa ku Yordani, ndipo ndafika ku lonjezo lodala ili. Oh, ine ndinazipeza motani izo mwa mzimu umodzi. Mwanjira yomweyo imene Paulo anaupezera iwo. Unachita pa ine mwanjira yomweyo imene iwo unachitira pa iye. Mwanjira yomweyo imene iwo unachitira pa inu.
By one spirit. We are all
mwa mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa. Osati kukonkhedwa. Kukonkha pang'ono chabe kwa iwo. Kumvelera bwino kwambiri. Koma kumizidwa pansi. Zonse kupangitsidwa kuti zisambire pansi. Mu mzimu woyera. Ndilolo njezo. Aefeso watu. Yoswa watu. Amene ali mzimu woyera. Yoswa amatanthauza Yesu mpulumutsi. Yoswa kutanthauza mzimu woyera kuimira izo mwa uzimu monga izo zinali mutupi. Kuti iye ndi wankhondo watu wankulu. Iye ndi mtsogoleri watu wankulu. Chimodzi-modzi monga Mulungu anali ndi Yoswa, chomwe chonso Mulungu mwa mzimu woyera akutiyendetsa ife. Ndipo pamene tchimo libwera mu msasa, mzimu woyera umafuna kuyimikira. Chalakwika ndi chiyani mu mpingo uno? China chake chalakwika. Oh, inu simukuona mmene ife takhalira ndi ana amuna Akishi tsopano. Asaulo ochuluka akubwera kuchokera ku maseminare ndi masukulu a za Mulungu ndikumapita kunja ndikumakaphunzitsa zinthu zopotozedwa izi monga Bible linanena kuti iwo akanadzachita. Mooneka opanda chikhulupiriro kudzilekanisa okha kwa inu, opanda chiyanjano ndi inu ndi zina zotero, okhala nawo maonekedwa a Mulungu ndipo nkumakana mphamvu yake kwa iwo chokaniko. Iwo sakudziwa kumene iwo anachokera, iwo sangapereke chifukwa chilichonse. Ine ndikunena izi kuchokera kwa mbale Booth Clibon, mzanga wa ine. Ngati pali chilichonse chimene chili chapa thengo chosalengedwa ndi Mulungu, chilichonse mdziko ndi mphongolo.
A mule is the lowest of all things.
Mphongolo ndi chotsikitsitsa cha zinthu zonse. Iye ndi a iye samadziwa chimene iye ali. Iye sangathe kudzibereka yekha mkomwe. Mphongolo sangakweranitsidwe ndi mphongolo inzake ndi kudzakhalaso mphongolo. Iye wathedwa. Iye samadziwa kumene abambo ake amachokerako, komanso samadziwa amayi ake, pakuti iye ndi wang'ono, bulu wang'ono ndi kavalo wamba. Mulungu sanapange konse zimenezo. Musamazike zoterozo pa Mulungu. Mulungu sanapange konse zimenezo. Mulungu anati chilichonse chidzabala za mtundu wake. Inde Bwana. Koma mphongolo ndi abambo ake anali bulu ndipo mayi ake anali kavalo wamba. Totero iye samadziwa kuti iye ndi wandani. Iye ndi kavalo woyesetsa kuti akhale mphongolo. Kapena mphongolo, kapena iye ndi kavalo woyesetsa kuti akhale bulu, bulu akuyesetsa kuti akhale kavalo. Iye samadziwa kuti iye ndi wakuti. Ndipo iye ndi chinthu chouma mutu chimene chilipo mdziko. Inu simungaike konse chidaliro chilichonse pa iye. Ndipo umondi mmene anthu ambiri alili mu mpingo. Iwo samadziwa kuti bambo wawo ndi ndani. Iwo samadziwa kuti mayi wawo ndi ndani. Chinthu chokhacho chimene iwo amachidziwa mwina mwake iwowo ndi a Presbyteria, Methodist, Baptist, kapena Pentecost, kapena china chake. Iwo samadziwa kumene iwo anachokera.
ndipo bulu wokalamba inu mukhoza kumukuwira iye mmene inu mungafunire kumukuwa iye ndipo iye amangoyima pamenepo ndikuyimitsa makutu akulu awo ndikumangoyang'ana iwe ukhoza kulalikira kwa iwo utali wa usiku wonse ndipo akamachokapo osadziwa konse kalikonse kuposa mmene amadziwira pamene amadzalowa tsopano izo ndikulondola basi ine sindikutanthauza kuti ndikhale wamwano koma ine ndikufuna kuti ndikuwuzeni inu choonadi koma pali chinthu chimodzi chimene iwo amakhoza kuchita iwo ndiwogwira bwino ntchito oh iwo amangogwira kugwira zimenezo zimandika ine mmalingaliro agulu la achiminiya ili amene nthawi zonse amayesetsa kugwira ntchito ulendo wawo wopita kumwamba uko nkulondola mphongolo oh aledes and society ndi mgonero wa nkhuku ngati malipiro a mlaliki ndipo tikhale ndi zovina izi ndi zosangalala izi iyo imangokhala ntchito ndipo iwo kodi iwo akugwirira ntchito chiyani ukawafusa iwo kodi inu munalandira mzimu woyera kuyambira pamene inu munakhulupirira iwo amayimitsa makutu awo ndipo iwo samadziwa kuti iwo ndi akuti kodi inu mukutanthauza chiyani ndikuti kumene kunachitika zonse izi inu mukutanthauza chiyani mzimu woyera ine sindinamvepo chilichonse cha iwo oh iwe ukuyenera kukhala mtundu wina wake wawotengeka mwaona iwo samadziwa kuti bambo anali ndani kapena amayi anali ndani aponso ndipo iwe umachita kuwamenya iwo pa chilichonse chimene iwe ukuchita kumenya apa ndikudzamenyapo uko nkulondola mphongolo yakale koma ine ndikukuwuzani inu inu simumaso wakuchita zimenezo ndi kavalo wa mtundu weniweni mukangomukwapula iye kamodzi chikwapu ndipo mʼbale iye wapita iye amadziwa chimene iye akuchita oh zimakhala zabwino bwanji kukwera wa mtundu weniweniyo zimakhala zabwino bwanji kunena kuti ndiyeko mnyamata oh mzanga zingakhale bwino kuti ugwiritsitse angachiponyere mmwamba chishalocho umo ndi mmene zimakhalira nda khristu enieni haleluya landirani inu mzimu woyera lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la yesu khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu amapita basi mwamsanga monga mmene iwo angathere kupita kumadzi iwo amapita iwo sangapume usana ndi usiku mpaka iwo atalandira mzimu woyera bwanji inu mukudziwa mkhristu amadziwa kuti bambo ake anali ndani mwaona zimatengera awiri kuti pakhale kubadwa uko nkulondola bambo ndi mayi mphongolo simadziwa kuti bambo anali ndani kapena mayi anali ndani koma ife timadziwa kuti bambo ndi mayi anali ndani pakuti ife tinabadwa mwa mawu olembedwa a mulungu tinatsimikiziridwa ndi mzimu petro anatero pa tsiku la pentekoste ngati inu mulapa ndi kubatizidwa mmodzi aliyense wa inu mu dzina la yesu khristu ku chikhulupiriro cha machimo anu inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera ndipo mʼbale mkhristu weniweni wobadwa mwatsopano oh mayi mzimu wake mwamsanga iye akalandira mawu iye amalandira mzimu woyera mfuseni iye china chake nthawi imeneyo iye amadziwa pamene iye wayima kodi inu mumakhulupirira mu machiritso a uzimu amen kodi inu mumakhulupirira mukudza kwa chiwiri amen ifuseni mphongolo zimenezo chipembedzo cha mphongolo ine sindikudziwa dokotala Jones ananena nthawi ina pamenepo akumutsatira Saulo mukuona o iwo sakudziwa chabwino ine ndikukuwuzani inu mpingo wanga siuli wotsimikiza za izo o mʼbale koma mwamuna wobadwa mwatsopano ndi mkazi amakhala wotsimikiza basi zakudza kwa ambuye yesu iwo amakhala wotsimikiza basi kuti analandira mzimu woyera pakuti mzimu woyera ulipo woti uperekedwe tsopano yesu anati mkazi pa chitsime ife timapembedza mu phiriri ndipo ayuda amapembedza ku yerusalemu iye anati mkazi mvera mawu anga ola likubwera ndipo tsopano lilipo pamene atate akufuna iwo amene azimupembedza iye mu mzimu ndi choonadi mawu anu ali choonadi ndipo munthu aliyense amene adzawerenga baibulo ndikukhulupirira mawu aliwonse amene baibulo likunena ndikutsatira malangizo ake ndikulandira mzimu woyera omwewo umene iwo analandira mwanjira yomweyo imene iwo analandirira iwo zotsatira zomwezo zimene iwo analandirira iwo mphamvu yomweyo imene iwo anayipeza pamene analandira iwo iye amadziwa yomwe bambo ake ndi amayi anali iye amadziwa kuti iye anasambitsidwa mʼmagazi a yesu khristu anabadwa mwa mzimu anadzazidwa ndi kudzoza kwa mulungu iye amadziwa pamene iye akuyima ndithudi iye ali mukenani iye amadziwa kumene yana chokera umondi mmene zimakhalira ndi mkristu weniweni mukamufusa iye kodi iwe unalandira mzimu woyera chikhulupirireni amen mbale nditayima tsiku lina pafupi ndi woyera wakale usiku wa zaka 92 akuyankhulana ndi mkusa wake wa usiku wa zaka 80 ine ndinati agogo akazi wowala basi monga mmene iye akanakhalira iye anati inde mwana wanga ine ndinati zatenga nthawi yayitali bwanji kuyambira pamene munalandira mzimu woyera iye anati ulemerero kwa mulungu pafupifupi zaka 60 zapitazo ine ndinalandira iwo tsopano ngati iye akanakhala mphongolo iye akanati tsopano dikira miniti ine ndinatsimikizidwa ndipo ndinakonkhedwa pamene ine ndinali chabwino ndithudi ndipo iwo anandilowetsa ine muchalichi ndipo ndinampatsira kalata yanga wakuti o chifundo ine iwo samadziwa nkomwe kuti iwo ndi andani koma iye amadziwa kumene ufulu woyamba kubadwa kwake umachokera iye anali pamenepo pamene izo zinkachitika iye anabadwa mwa madzi ndi mzimu iye ankadziwa ndipo madzi kudzera mukusambitsidwa kwa madzi mwa mawu umatenga mawu tsopano penyani momwe akuyankhulira izi kwa iwo amene ali mwa Khristu Yesu Paulo tsopano kumbukirani ine ndikutenga nthawi yayitali koma ine sindimaliza mutuwu koma ine ndifulumira kodi inu mukuzikonda izi oh iwo akutiuza ife pamene ife tili koma ife sitingathe kuchita izo mu usiku umodzi wokha ife tikusowekera mwezi umodzi kapena iwiri ya izi usiku uliwonse basi kumangopita kudutsa iwo mawu ndi mawu kubwerera mbuyo ndikukazisakatula izo kuchokera mu mbiri yakale ndikudzaziyala izo mawu ndi mawu ndikudzakuonetsani inu kuti icho ndi choonadi tsopano mundilole ine ndiwerenge ndime imeneyo mwachangu kenanso paulo mtumwi wa yesu khristu mwachifuniro cha mulungu osati chifuniro cha munthu kwa oyera amene ali mu efeso ndi mulumikizi kwa okhulupirika mwa khristu yesu zikutanthauza iwo ayitanidwa atuluke alekanitsidwa ndipo tsopano abatizidwa mwa mzimu woyera ndipo ali mwa Khristu Yesu ine ndikulembera kalata iyi kwa inu okondedwa anga oh ine ndikuganiza za Paulo kumeneko ali ndiwo tsopano oh ndine wokondwa bwanji mtumwi wakale wang'ono uja mutu wake unadulidwa kumusi uko ine ndinayima pafupi ndi malo amene iwo anamudula mutu wake koma oh mutu wake uli pathupi la tsopano ilo ndipo sungadulidweso nkomwe ndipo iye wayima pamenepo ndiwo miniti yomwe ino mtumwi yemweyo amene analemba izi ndipo anati kwa inu amene muli mwa Khristu Yesu mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzili tsopano penyani chisomo chikhale kwa inu ndi mtendere kuchokera kwa Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu wodala ndi Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Khristu amene watidalitsa ife ndi zonse oh iwe ukumva zimenezo chani amene watidalitsa ife ndi madalitso onse auzimu osati kungoti ena kwa atumwi ndi ena kwa ichi koma iye watidalitsa ife ndi madalitso onse auzimu mzimu woyera omwewo umene unadzagwa pa tsiku la Pentekoste ndi mzimu woyera omwewo pano usiku uno mzimu woyera umene unamupangitsa Mariya kufula ndi kuyankhula ndi malilime ndi kukhala ndi nthawi yopambana ndi kukondwelera ndi zinthu zimene iye anachita ndi mzimu woyera omwewo pano usiku uno mzimu woyera omwe uja umene unamulola Paulo pa ngalawa yakale ija pamene zinkaoneka ngati iyo yadzadza madzi ndipo ikumira ndipo masiku 14 ndi mausiku kopanda mwezi kapena nyenyezi iye anayang'ana kunja uko ndipo funde lililonse linali ndi mdyerekezi pa ilo akuyang'ana ndi kumanyezimilitsa mano ake ndipo anati ine ndikumiza iwe mnyamata wakale tsopano ine ndakupeza iwe tsopano ndipo pamene Paulo anatsikira m'musi kuti akakhale ndi kapemphero kakang'ono pamenepo panadzayima mngelo anati usaope Paulo ngalawa yakale iyi ikaphwasukira pa chisumbu china chake kazipita ndipo ukadye chakudya cha madzulo chako izo zikhala bwino tsopano apa iye akubwera ali ndi unyolo umenewo pa mikono yake yaing'ono yokalamba akukwakwaza iwo pa mapazi ake ndipo anati khalani olimba mtima amuna pakuti Mulungu mngelo wa Mulungu amene ine ndili wantchito wake anayima pafupi ndi ine ndipo anati Paulo usaope ayi
that same Holy Ghost is here tonight same
Mzimu woyera omweo ulipano usiku uno, mzimu wa Mulungu omweo ukutumikira kwa ife madalitso au zimu omweo anatidalitsa ife ndi madalitso onse au zimu malo amwamba mwamba.
Oh, let's stop just one more minute here.
Tieni time miniti naso apa malo amwamba mwamba sopano basi osati kungo khala kuli konseko koma malo amwamba mwamba ife tasonkhana mwamba mwamba zimatanthauza kuti malo awokhulupirira kuti ngati ine ndapemphera inu mwapemphera kapena mpingo wapemphera ndipo ife nkukhala okonzekera uthenga ndipo tadzisonkhanitsa tokha pamodzi ngati oyera oyitanidwa atuluke obatizidwa ndi mzimu woyera odzazidwa ndi madalitso a Mulungu oyitanidwa osankhidwa kukhala pamodzi m'malo amwamba mwamba tsopano ife ndi amwamba mwamba mu masolo athu. Mizimu yathu yatibweretsa ife kudzalowa mu chikhalidwe cha mwamba mwamba. Oh mbale, ndi zimenezotu, chikhalidwe cha mwamba mwamba.
Oh,
chingachitike ndi chiyani usiku uno? Chingachitike ndi chiyani usiku uno? Ngati ife tikanatiti kukhala pano mu chikhalidwe cha mwamba mwamba. Ndipo mzimu woyera ukuyendayenda pa mtima uliwonse umene wakonzedwanso ndipo wasanduka cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Machimo onse atakhala pansi pa magazi mukupembedza kwangwiro, manja athu atakwezedwa mwamba kwa Mulungu ndipo mitima yathu itakwezedwa titakhala m'malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu tikupembedza limodzi m'malo a mwamba mwamba. Kodi inu munayamba mwakhalapo mwa amodzi? Oh, ine ndinakhalapo mpaka ine kumalira ndi chimwemwe ndikuti Mulungu musandilole konse kuti ndichoke pano. Basi kungokhala m'malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Kutidalitsa ife ndi chiyani? Machiritswa uzimu, kudzodzedweratu, vumbulutso, masomphenya, mphamvu, malilime, kutanthauzira, nzeru, chidziwitso, madalitso onse a mwamba mwamba ndi chimwemwe chosaneneka ndi odzaza ulemerero. Mtima uliwonse utadzazidwa ndi mzimu kumayenda limodzi, kumakhala limodzi m'malo a mwamba mwamba opanda lingaliro loyipa lililonse pakati pathu. Opanda ndudu imodzi yosutidwa, opanda chovala chachifupi chimodzi, opanda ichi icho kapena chinacho, opanda linganilo loyipa limodzi, opanda wina wake wokhala ndi mangawa pa wina ndi mzake, aliyense kumayankhula mwachikondi ndi mwachiyanjano, aliyense ndi mtima umodzi pa malo amodzi. Kenako mwadzidzidzi pamenepo panadzabwera kuchokera kumwamba mkokomo ngati mphepo ya mkuntho. Ndi zimenezotu watidalitsa ife ndi madalitso onse a uzimu. Kenako mzimu woyera ukhoza kugwera pa wina wake ndikuti pakuti atero Ambuye pita kumalo ena ake ndipo kachite chinthu china chake. Muone icho chikuchitika basi monga chomwecho. Mukuona pakuti atero Ambuye ukachite chinthu china chake pamalo ena ake. Muchione icho chikuchitika basi monga choncho. Watidalitsa ife limodzi mu madalitso onse a mwamba mwamba m'malo a mwamba mwamba. Penyani, monga momwe iye watisankhira ife. Kodi ife tinamusankha iye kapena iye anatisankha ife? Iye anatisankha ife. Liti, usiku umene ife tinamulandira iye?
Chosen according as he has chosen us in him before
anatisankha monga momwe iye anatisankhira ife mwa iye maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe kuti ife tidzakhale oyera opanda chilema pamaso pa iye mwa zipembedzo mu chikondi. Ndi liti limene Mulungu anatisankha ife? Ndi liti limene Mulungu anakusankhani inu amene muli ndi mzimu woyera? Ndi liti limene iye anakusankhani inu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe? mwakudzozera tukwake. Iye anakuoneranitu inu, ndipo anadziwa kuti inu mukanadza mukonda iye. Ndipo asanakhalepo maziko a dziko lapansi, iye anakusankhani inu. Ndipo anamutumiza Yesu kuti iye adzakhale chitetezero cha machimo anu, kuti adzakuitanireni inu kuchiyanjaniso kwa iye mwini ku chikondi. Oh, ndikanakonda tikanakhala ndi nthawi ya maminiti angapo onjezera. Ndiloleni ine ife tisanapite patsogolo paliponse, ndibwerere mbuyo Genesis 1:26. Ine ndidzazitenga izo lachitatu. Pamene Mulungu anamupanga munthu, iye asanamupange munthu, iye ankadzitcha iye mwini Elohim. Liulo limatanthauza mu Chihebreli wokhalapo yekha, zonse mwa iye mwini.
Nothing existed before him. He was all.
Palibe chimene chinakhalapo iye asanakhalepo. Iye anali wokhalapo yekha amene anakhalapo. Uyo wokhalapo yekha. Elohim. Amatanthauza wokwanira mu zonse. Wamphamvu zonse. Wamphamvu zonse. Uyo wokhalapo yekha. Oh.
But in Genesis 2 when he made man.
Koma mu Genesis 2 pamene iye anamupanga munthu, iye anati, ine ndine YAHUJUVUH, Yahweh, Yehova. Kodi izo zimatanthauza chiyani? Ine ndi uyo wokhalapo yekhayo amene ndinalenga china chake kuchokera mwa ine mwini kuti chidzakhale mwana wa ine, kapena wongoyembekezera, kapena wang'ono wachichepere wa ine. Ulemerero!
He gave man.
Bwanji, iye anamupatsa munthu, Yehova amatanthauza kuti iye anamupatsa munthu kuti adzakhale Mulungu wang'ono. Chifukwa iye ndi Mulungu Atate, ndipo iye anamupanga munthu kukhala Mulungu wang'ono, chotero iye siwokhalapo yekhanso. Iye akukhala ndi banja lake. Elohim. Tsopano iye ndi Yehova. Yehova kutanthauza mmodzi amene akukhala ndi banja lake. Tsopano Mulungu anamupanga munthu kuti adzakhale wolamulira pa dziko lapansi lonse. Iye anali ndi ulamuliro. Ndipo dziko lapansi linali ulamuliro wa munthu. Kodi limenelo ndilemba? Ndiye ngati umenewo uli ufumu wake, iye anali Mulungu pa dziko lapansi. Iye amatha kuyankhula ndipo zimakhala chomwecho. Iye amatha kuyankhula ichi ndipo chimachitika chomwecho.
There he is. God Jehovah.
Oh, ndi ameneyo tu Mulungu. Yehova mmodzi amene anakhalapo mukukhalapo yekha, koma tsopano akukhala ndi banja lake, ndipo ndi ana ake limodzi ndi iye. Ndi zimenezo tu. Tsopano mukawerenge zimenezo. Ife tidzalowa mu zimenezo lachitatu usiku. Pamene ife tidzakhale ndi nthawi yambiri. Ife tangotsala ndi maminiti 15 ena onjezera, ndipo ife ti ine ndimaganiza kuti ndifika pamalo ena ake apa, koma ife sititero. Kufika pamene ife tasindikizidwa ndi mzimu woyera walonjezo. Chabwino. Tsopano, kodi ife tinayitanidwa liti kuti tidzakhala ntchito wa Mulungu? Ndi liti limene Oman Nevo anayitanidwa kuti adzakhale wantchito wa Mulungu? Oh my, izi zimandipangitsa ine kudzandima. Ine ndikuza ninu, tiyeni titenge malemba ena. Ine ndikufuna inu mupeze Petro yamba 1:20. Ndipo pati upeze Chivumbulutso 17:8. Ndipo ine ndipeza Chivumbulutso 13. Tsopano ife tikufuna kuti timvetsere apa. Inu mukufuna kuti mudziwe kuti ndiliti limene Mulungu anakuitanani inu kuti mudzakhale mkhristu.
Oh,
ine ndimazikonda izi. Izi, munthu sadzakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Chabwino, mbale Nevo, inu mwapeza Petro yamba 1:20. Chabwino, muwerenge 1:19 ndi 1:20. Mvetserani kwa izi. Inde, koma ndi magazi ofunika a Kristu, monga a mwana wankhosa wopanda chirema ndi wopanda banga, amene ndithudi anadzodzedweratu asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi, koma anaonetseredwa mu nthawi zotsiriza izi kwa inu. Ndiliti limene anadzodzedweratu? maziko adziko lapansi asanakhazikitsidwe. Mbale pati, ndiwerengereni ine chivumbulutso 17:8. Chirombo chimene iwe unachiona chinalipo, ndipo palibepo, ndipo chidzakwera kutuluka kuchokera mudzenje lopanda malire, ndi kudzalowa kuchitayiko, ndipo iwo okhala pa dziko lapansi adzadabwa amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo, chikhazikitsireni cha maziko adziko lapansi. Pamene iwo adzaona chirombo chimene chinalipo, ndipo palibepo, ndipo komabe chilipo. Ndani ati adzanyengedwe? Ndani ati adzanyengedwe ndi munthu wachipembedzo uyu monga anachitira Sauli? Izo zinali zothyathyalika kwambiri chabe ndi zangwiro kwambiri mpaka izo zikanadzanyenga chiyani kumene wo kukanakhala kotheka. Chabwino, chivumbulutso 13:8, ndiloleni ine ndikuwerengereni inu. Ndipo onse amene akukhala pa dziko lapansi adza onse amene akukhala pa dziko lapansi adzamupembedza iye amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wankhosa wophedwa asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi. Mayina athu anayikidwa liti mu buku la moyo wa mwana wankhosa pamene mwana wankhosa anaphedwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, pamene Mulungu anali Yehova Elohim wokhalapo yekhayo, monga ngati diamond imodzi yayikulu, ndipo iye sakanakhala china chakenso, koma mkati mwa diamond iyi zikhumbo zake zinali mpulumutsi. Mu zikhumbo izi mkati mwa iye munali mchilitsi. Chabwino, panalibepo kanthu koti akapulumutse, ndipo panalibe choti achichilitse, koma zikhumbo zake zinabereka izo. Chotero ndiye maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, pamene iye ankadziwa kuonetsera kwakukulu apa kwa iye, kuti iye akanadzakhala mpulumutsi, kuti iye akanadzabwera ndi kudzasandulika thupi ndi kudzakhala pakati pathu. Ndipo iye ankadziwa kuti ndi mikwingwirima yake ife tikanadzachiritsidwa. Iye anapha mwana wankhosa pa buku lake maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, ndipo analemba dzina lanu pa buku limenelo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Oh, mvetserani kwa ichi. Kukonzedwe latu kumayang'ana mbuyo kudzodzedwe latu. Ine ndikutanthauza kusankhidwa. Kusankhidwa kumayang'ana mbuyo kukudzodzedwe latu, ndipo kukonzedwe latu kumayang'ana kokafikira. Musayiwale zimenezo, kuti kusankhidwa kumayang'ana mbuyo apa ndi izi apa. Ine ndinali chisoso, ine ndinabadwa mutchimo, ndinaleredwa mukusayeruzika, ndinabwera ku dziko lapansi ndi kuyankhula mabodza, ndinabadwa pakati pa ochimwa, abambo ndi amayi ndi banja langa lonse ochimwa. Ine ndinali chisoso. Koma mwadzidzidzi ine ndinadzakhala njele ya tirigu. Izo zinachitika motani? Izo ndi chiyani chimenecho? Kusankhidwa. Mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, anasankha kuti chisoso chidzakhala njele ya tirigu. Tsopano ine ndikudziwa ndine njele ya tirigu, chifukwa ine ndinapulumutsidwa. Ine ndimachita motani izo? Ndimayang'ana mbuyo, ndipo ndimaona kuti iye anakonzeratu izo kalekale. Mwakudzodzedweratu iye anaona kuti ine ndikanadzamukonda iye, chotero iye anakonza chitetezero kudzera mwa mwana wake yemwe, kuti kudzera mwa iye ine ndidzathe kuchoka kuchisoso kupita kudzakhala njele ya tirigu. Tsopano, kodi ine ndilipati tsopano? Ndine wopulumutsidwa. Ine ndikuyenda muchisomo cha Mulungu. Kodi kukonzedweratu kumayang'ana chiyani? Kokafikira. Kodi iye adzanditengera ine kuti? Ndipo kodi ine ndikupita kuti? Amen. Izo zakufikanipo inu. Ndi zimenezotu. Tsopano, tiyeni tiwerenge mopitilira patsogolo pang'ono. Ndipo kenako ife tiyenera titseke posakhalitsapa. Monga mmene iye anatisankha ife mwa iye maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, kuti ife tidzakhale oyera, opanda chilema pamaso pake muchikondi. Atatha kutikonzeratu ife kukukhazikitsidwa, kukonzedweratu kukukhazikitsidwa kwa ana mwa Yesu Kristu kwa iye mwini, mogwirizana ndi kufuna kwabwino kwa chifuniro chake. Kodi iye anachita chiyani? Iye mwakudzodzedweratu anationeratu ife, akudziwa kuti iye anali mpulumutsi wokhalapo yekha, kunalibe kwa angelo, kunalibe kalikonse kunangokhala Mulungu. Ela Elohim, iye wokhalapo yekhayo, kunalibe kalikonse koma iye yekha. Koma mwa iye munali mpulumutsi. Chabwino, kodi iye adzapulumutsa chiyani, kunalibeko kanthu kalikonse kamene kanatayika. Podziwa zimenezo, ndiye iye anadziwa kuti chikhumbo cha chikulu ichi mwa iye chikanadzatulutsa china chake kutali uko chimene iye akanadzachipulumutsa. Kenako pamene icho chinachita chimenecho mwakudzodzedweratu iye anayangʼana pansi ndipo iye anamona aliyense amene akanadzavomereza iwo. Ndiyeno pochita zimenezo iye anati kuti ndipulumutse icho njira yokhayo imene ine ndingachitire izo ikhala kutsika pansi ine mwini ndikudzasanduka thupi ndikukatenga tchimo la munthu pa iye ndikumufera iye kuti ine ndidzakhale mmodzi amene azidzapembedzedwa chifukwa iye ndi Mulungu chinthu chopembedzedwa. Kenako iye anadzatsika pansi ndipo anadzadzitengera pa iye mwini. Ndipo pamene iye anachita zimenezo kuti iye adzakupulumutseni inu amene mukufuna kupulumutsidwa. Kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Mwakudzodzedweratu Mulungu wopanda malire amene ankadziwa zinthu zonse anamuona mwana wankhosa ndipo iye anamupha mwana wankhosayo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ndipo iye anayika dzina lanu mu buku la moyo wa mwana wankhosa ndipo iye anaona chinyengo cha Satana chimene iye akanati adzachite chotero iye anayika dzina lanu mmenemo ndipo iye ananena kuti wotsutsa Khristu adzakhala wachipembedzo kwambiri wabwino kwambiri munthu wabwino chomwecho munthu wanzeru chomwecho munthu wachipembedzo chomwecho mwakuti iye akanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka. Koma izo ndi zosatheka chifukwa mayina awo anadzodzedweratu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe mwakusankha iye anawasankha iwo ndipo mwakukonzedweratu iwo amadziwa kumene iwo akupita ndi zimenezotu. Tsopano ndani angakayikire zimenezo? Izo ndi zimene Paulo amanena. Amenewo ndi malemba a Paulo. Zimenezo ndi zolemba za Paulo. Izo ndi zimene ankaphunzitsa mpingo wake. Mpingo unayikidwa pamalo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Pamene Mulungu mululu wake wakubala anali kubala ankakubweretsani inu akudziwa zimene inu mukanadzachita. Iye anakuyikani inu pamalo anu muthupi lake lomwe kuti mudzakhale mkazi wapa nyumba, kuti mudzakhale mlimi, kuti mudzakhale mlaliki, kuti mudzakhale mneneri, kuti mudzakhale ichi kapena icho. Iye anakuyikani inu pamalo anu. Kenako pamene ife tinabwera kuchokera ku mayiko a Galiki ku Igupto kudzera mukuyeretsedwa ndipo nkubatizidwa kukalowa mu dziko lolonjezedwa pakuti lonjezo la Mulungu ndi mzimu woyera. Aefeso 4:30 amati musaukhumudwitse mzimu woyera wa Mulungu umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo. Kenako Mulungu atatha kuukonzeratu mpingo iye anati ndipo anthu onse adzakhalapo mamiliyoni kuchulukitsa mamiliyoni amene ati azidzayenda mwachipembedzo ndipo adzanyengedwa. Okhawo amene sadzanyengedwa adzakhala iwo amene awolokera mu dziko lolonjezedwa amene maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anali mayina awo atayikidwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa ndipo adzalowa mu dziko lolonjezedwa ndipo akusangalala nalo ilo. Anthu ambiri amaopa kuti achita monjeza. Anthu ambiri amaopa mzimu woyera ukupangitsani inu kuchita china chake chimene inu mudzachite nacho manyazi kwa anthu. Anthu ambiri amaopa kuti alira ndipo wokondedwa wawo awaona iwo akulira kapena amayi kapena woyandikana naye wanu kapena abwana anu akuonani inu. Mundilole ine ndikuuzeni inu za munthu nthawi ina ndisanatseke. Panali munthu dzina lake Davide ndipo pamene likasa la Mulungu linali lili ku dziko la Filisiti ndipo ilo limabwera likukokedwa ndi likasa ng'ombe yokalamba imawakoka iwo. Pamene Davide anaona likasa limenelo kuti likubwera iye anali atavala mkanjo waung'ono pa iye. Iye anathamangira kumeneko anamenyetsa mapazi ake mmwamba ndipo analumphalumpha ndipo anakuwa ndi kulumpha ndipo anavina ndi kulumpha ndipo anavina ndipo iye ali mfumu ya Israeli. Ndipo mkazi wake anadzayang'ana kudzera pa zenera ndipo anamuona iye akuchita mwachilendo kwambiri iye anamunyoza iye. bwanji iye ayenera kuti ananena kuti tide mpete tamuonani iye uko momwe iye akuchitira mmene akuponyera mapazi ake mmwamba ndi kumalumphalumpha pamenepo ndi kumachita monga chomwecho bwanji ayenera kuti wapenga ndipo usiku umenewo pamene iye anadzalowa iye anati molankhula chonchi bwanji iwe wandichititsa ine manyazi bwanji iwe wokhala mfumu mwamuna wanga kunja kuja kumachita chonchija kumachita chonchija David anati mawa ndidzachita bwinoko kuposa pamene paja inde bwana iye anati kodi iwe sukudziwa kuti ine ndimavinira ambuye iye anali atawoloka iye anali ali mu dziko la lonjezo iye anali atataya zakudzimva yekha zonsezo ndi matope a mdziko iye anali wokondwa kwambiri atadziwa kuti likasa linali kubwera mu mzinda wake omwe ndipo ndikukuwuzani inu anthu ena amaopa kuti alandire mzimu woyera amaopa kuti ayamba kuyankhula ndi malilime iwo amaopa kuti wina wake akhoza kunena kuti tsopano iye ndi mmodzi wa anthu azamalilime aja iwo amaopa kuti abwere kutchalichi ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu chifukwa chakuti iwo akuchita nalo manyazilo wina wake akunena kuti ine ndikuyenera kuti ndikawachotseko matepi anga chifukwa chakuti ndinali ndichalalikira zakubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu ine sindikukawachotsako iwo ine ndikupanga ochuluka uko mkulondola kuti ndikupanga wochuluka iwo ndi baibulo ngati iwo sakuzikonda zimene ife tinachita dzulo mungopenyezetsa zomwe titi tipange mawa ndicho chinthu choti tizichita mwaona kumangoyendabe chitsogolo palibepo kuti iwo asiyika chifukwa iwo ndi ambuye iwo ndi mulungu inu mukudziwa chimene mulungu anachita mulungu anayang'ana pansi kuchokera kumwamba iye anati davide ndiwe mwamuna wapamtima panga pomwe davide samachita manyazi iye anali wantchito wa ambuye iye ankawakonda ambuye ndipo iye anali wokondwa kwambiri anasangalala kwambiri kufikira kuti sanaganizire za ulemerero wa umunthu inu mukuona monga ine ndinanenera mu ulaliki wanga mmawa uja ife timachita mantha kwambiri mpaka kuti timafuna saulo kuti atiphunzitse ife timafuna ka saulo kochokera ku seminare ina yake kuti kazitiphunzitsa ife momwe tikuyenera kuchitira chipembedzo chathu ndi momwe ife tikuyenera tizichitira izi zimenezo ndi tsidya linalo la Yorodani tsidya lino mzimu woyera ukutsogolera kuno inu mumakhala kuti mwachokamo mmatope amenewo kuno inu simusamala zimene iwo akuganiza kuno inu mwafa ndipo moyo wanu wabisidwa mwa Khristu kudzera ndipo wasindikizidwa ndi mzimu woyera inu simusamala inu mukukhala mu Kenani inu mukhoza kudya chimanga chabwino ndinu cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu inu mukupita ku dziko lolonjezedwa ine ndikukumbukira nditayima uko mʼbale Collins zaka zina sate zapitazo pamene chalichichi chinali chisanamangidwe unali msonkhano waung'ono wa msasa ndinakhala apa pa ngodya msonkhano wanga woyambirira ine ndinkalalikira uthenga omwewu chinthu chomwechi chuma chosafufuzika cha Khristu ubatizo wa m'madzi mu dzina la Yesu Khristu kukhulupirira mawu aliwonse kukhala choonadi ubatizo wa mzimu woyera machitiso a uzimu mphamvu za mulungu chimodzimodzi basi monga momwe ine ndikuwulalikirira iwo tsopano sindinachokeko mkomwe inchi imodzi kwa chilichonse cha iwo mulungu waulula zochuluka za iwo kwa ine chotero pamene iye akulula iwo ine ndimangopitiriza kumawubweretsapo iwo iye sachotsapo mkomwe zimene zakhala zilipo iye amangokhala akupitiriza kumawonjezera zochuluka pa iwo ine ndinayima kumusi uko pamene pafupifupi anthu 500 anayima pa gombe akuyimba ndayima pa gombe la mkuntho la Yorodani ndipo ndikuyang'anitsitsa ndikupita ku Kenani dziko lokoma ndi lokondwa kumene kuli chuma changa ndikadzafika kumalo athanziwo ndikukadalitsika kwa nthawi zonse ndikadzafikako ndikudzakhala ya atate anga ndikudzapuma kwa nthawi zonse pamene iwo anayamba kuyimba imeneyo ine ndinali ndikumutengera mnyamata kukalowa naye mu mtsinje kuti ndikamubatize iye uko mu dzina la Ambuye Yesu ine ndinati atate akumwamba pamene ine ndikumubweretsa mnyamata uyu kwa inu pakuvomereza kwake ndili mnyamata chabe ine mwini ndili nazo zithunzi za izo kunyumba ine ndinati pamene ndikumubatiza iye ndi madzi Ambuye pakuvomereza kwake mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu inu mumu udzaze iye ndi mzimu woyera. Ndipo pafupi nthawi imeneyo china chake chinayamba kuzungulira, ndipo apa icho chimabwera chikuzungulira kumatsikira pansi, nyenyezi yowala ya mmawa inadzaima pamenepo. Pamenepo panadzaima kuwala kuja kumene inu mumakuona apo pachithunzi. Pamenepo iko kunadzaima. Icho chinapita kuzungulira dziko lonse mpaka uko ku Canada ndiko zungulira. Iwo anati kuwala kodabwitsa kwaonekera pa mtumiki wamba wa Baptist pamene iye amabatiza. Masiku pang'ono apitawo pamene dokotala Lamsa anabwera kwa ine, ndipo samadziwa kali konse ka izo, ndipo anandibweretsera ine chithunzi chimene mbale ali nacho icho uko tsopano. Kodi muli nacho chithunzi chija? Kodi Bible ulinalo chili mmenemo, chili mumbuku lako? Chabwino. Pamenepo panali chithunzi cha chizindikiro chakale cha amakedzana cha chihebri cha Mulungu. Ndende basi chijaji chimene chinalipo mmasiku a Yobu. Bible lisanalembedwe mkomwe. Mulungu ali muzikhumbo zitatu zake. Osati milungu itatu, Mulungu mmodzi muzikhumbo zitatu. Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Maudindo atatu amene Mulungu anagwiriramo ntchito. Osati milungu itatu, zikhumbo zitatu. Ndipo icho chinali pamenepo. Pamene munthu wankulu uja, dokotala Lamsa, kumasulira kwa Bible la Lamsa, pamene iye ananena mawu meneo, pamene ine ndinamuuza iye zimenezo, ine ndinati, chizindikiro chimenecho ndi chiyani? Iye anati, chimenecho ndi chizindikiro cha makedzana cha Mulungu mu Chihebri. Mulungu mmodzi muzikhumbo zitatu. Ine ndinati, monga ngati Atate Mwana ndi Mzimu Woyera, iye anayimikira, ndipo anakhazika kapu yake ya kofi pasi, iye anandiyang'ana ine. Jini, ndikukhulupirira iwe unali pamenepo, Leo, anati, inu mukukhulupirira zimenezo, ine ndinati, ndi mtima wanga wonse. Iye anati, usiku wa thawu nditayima mu msonkhano wanu mʼbale Branham, ine ndinaona kuzindikira za mu mtima kumeneko. Ine ndinali ndisanakuonepo iko nkomwe mu America mu dziko langa. Iye anati, anthu achi America wa samalidziwa nkomwe Bible. Chinthu chokhacho chimene wamachidziwa ndi chipembedzo chawo. Iwo samadziwa nkomwe pamene iwo akuima. Anati, iwo samadziwa chilichonse. Iye anati, koma pamene ine ndinayima pamenepo usiku atha, anati, ine ndinati, tsopano mbale Jean, ine ndikungonena izi molemekeza ndi chikondi ndi zotero. Iye anati, ine ndinati, ameneyo ayenera kukhala mneneri. Koma pamene ine ndikuona kuti inu mumakhulupirira kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera sinali milungu itatu, zinali zikhumbo zitatu, ndiye ine ndadziwa kuti inu ndi mneneri wa Mulungu. Kapenapo izo sibwezi zitaululidwa kwa inu chomwecho. Iye anati, chimenecho ndi chizindikiro changwiro. Anati, ine sindinayambepo. Anati, inu siwa umodzi. Ine ndinati, ai Bwana, ine sindine wa umodzi. Ine ndimakhulupirira mwa Mulungu kukhala Mulungu wa mphamvu zonse, ndipo zikhumbo zitatu zo ndi maudindo atatu chabe amene Mulungu mmodziyo anadzakhalamo. Iye anati, adalitse mtima wanu. Iye anati, tsiku lina inu mudzakhetsera magazi anu pa dziko lapansi chifukwa cha zimenezo. Koma anati, aneneli nthawi zonse amafa chifukwa cha ntchito yawo. Ndipo ine ndinati, chotero izo zikhale chomwecho ngati izo zidzamukondweretsa Ambuye wanga. Kumasulira kwa Bible la Lamsa. Oh, ndizona kwambiri. Ndikangati monga ine ndimanenera kwa mpingo uno. Monga Samueli ananenera iwo asana musankhe Sauli. Inu musanatuluke ndikukajoina chipembedzo china chake tsopano, ndikukazimangirira nokha mu mtundu wina wa chipembedzo. Bwanji osangoulola Mzimu Woyera kuti uzikutsogolerani inu. Bwanji nosamutenga Mulungu kukhala mtsogoleri wanu ndi kumulola iye kuti azikudalitsani inu. Ndikuiwala za chipembedzo chanucho. Tsopano, ine sindikunena kuti inu musakhale wa chipembedzo chilichonse cha charichi, inu mukhale wa chilichonse chimene inu mukuchifuna. Izo zili ndi inu. Koma ndikukuuzani inu ngati munthu panokha. Mulole Mzimu Woyera kuti uzikutsogolerani inu. Inu muziwerenga Baibulo. Ndipo chimene Baibulo likukuuzani kuti muchite, inu muzikachita chimenecho. Mulungu akudalitseni inu. Ndipo tsopano ine ndadikilira nthawi yayitali. Ine ndikudabwa ngati alipo aliyense pano yemwe amafuna kuti abwere kudzadutsa pa mzere wa pemphero kuti adzapemphereredwe. Ngati alipo angakweze manjawo mmodzi. Yekha, awiri, atatu. Chabwino, inu nonse mubwere kuno ndipo mudzaime apa, ndiye ngati inu mukufuna kutero pa nthawi ino, ndipo tikhala ndi pemphero. Ndipo tikatero ndife, ine sindikufuna kuti inu muchoke pakali pano, ine ndikufuna kuti ndi tichite mwadongosolo china chake pano basi ife tisati tisanatseke. Ndi angati amene akonda kuphunzira kwa buku la Galatia. Oh, ine ndikutanthauza Efeso. Tsopano, lachitatu usiku ife tidzalowa mu chisindikizo. Ndipo kenako la Mulungu lotsatira mmawa tidzakalowa mu kuika mpingo pa malo ake. Oh, ngati mwina mwake ife tidzayambira zimenezo. Lachitatu usiku likubwerali kwa ino anthu kuno mu Jeff kuika mpingo pa malo ake pamene iwo akuyenera kukhalapo aliyenseyo. Momwe ife timayitanidwira mwakukhazikitsidwa. Mulungu watikhazikitsa ife kukhala ana, ndife ana mwakubadwa. Tinakhazikitsidwa ndi kuyikidwa pamalo mwa Mzimu Woyera. Taonani, aliyenseyo anali mu Heberi pamene iwo ankaoloka mtsinje, koma Yoswa anali gawa dzikolo ndipo anampatsa aliyense malo ake monga mwa zoyankhula za mayi ake pakubadwa, kumene Mzimu Woyera unkamuza iye. Tayang'anani pa Yakobo pomwe iye ankafa. Mneneli, wochititsidwa khungu, anakokera mapazi ake pa bedi, anati, bwerani kuno inu ana a Yakobo, ndipo ine ndikuwuzani inu komwe inu muti mudzakakhale pa tsiku lotsiriza. Ulemerero. Oh, ine ndikudziwa ndikhoza kuoneka mwachilendo. Anthu akhoza kuoneka mwachilendo. Koma oh, ngati inu mukanangodziwa chitsimikizo kuyaka kwa mu mtima. Bwerani kuno ndipo ine ndikuwuzani komwe inu muti mudzakakhale mmasiku otsiriza. Ndipo ine ndikhoza kutenga lemba lomwelo ndikutenga mapu akumene Ayuda akukhala lero ndikutsimikizira kwa inu kuti iwo ali pamalo omwewo amene Yakobo ananena kuti iwo akanadzakhala mu tsiku lotsiriza. Ndipo sana chite konse kumeneko, sana khale pa malo amenewo kufikira iwo atadzabwerera kuyambira pa May wa 7, 1946. Usiku mene mngelo wa Ambuye anaonekera kwa ine kuntunda uko ndipo nandiuza kutuma uku. Ndipo ine ndikhoza kuponetsani inu zimenezo. Pamene iwo ankabwerera kupita mdziko la tsopanolo, iwo amadzafikira ndende pa malo amene Yakobo adanena kuti iwo akanadzakhalapo. Ndipo uko iwo akukhala pamenepo lero. Oh my. Ife tayandikira ndi tsiku limodzi kufika kwathu ndizo zonse.
You dear people.
Inu anthu okondedwa amene mukudwala kapena inu sibwezi mutayimirira pamenepo basi kufuna kungoti muyime. Ndine mbale wanu. Ndili ndi kutuma kochokera kwa Mulungu kuti ndidzapempherere odwala. Osati ngati zanga, ngati kuti ndili ndi mphamvu yochiritsa, ine ndilibe. Koma ndili ndi mphamvu ya pemphero. Monga ine ndinanena mauja, Davide analibe chilichonse koma legeni yaing'ono, koma iye anati, ine ndikudziwa chimene iyo iti dzachite ndi mphamvu ya Mulungu pa iyo. Mukuona, ine ndangokhala ndi pemphero laling'ono lokha kuti ndikupemphereleni inu. Ndi manja anga kuti ndiwayike pa inu. Koma ine ndikudziwa chimene chikhulupiriro mwa Mulungu chichite. Icho chawachitirapo ena. Icho chidzakuchitirani inu. Inu muzikhulupirira zimenezo tsopano pamene inu mukunyamukapo yandikirani pang'ono kumalowa. Tsopano ine ndikudabwa kuti ndizipange izi zikhale zokhudza ngati ine sindingamupemphe mbale wanga kuti abwere kuno ndikudzawa dzodza iwo ndi mafuta. Kodi inu mungachite zimenezo mbale Nevo? Ine ndikupemphe mpingo ngati inu mungaweramitse kupemphero. Tsopano kumbukirani. Sabata latha pamene ine ndinadwala kwambiri chifukwa cha mafuta akale ansatsi aja, ine ndikanakhoza kungololera chilichonse ngati wina wake akanati abwere ndikudzayika manja pa ine. Ngati ine ndikanakhala ndi wina wake atabwera pafupi, yemwe Mulungu wamudalitsa ndi kumuthandiza, ine ndikanayamikira izo kwambiri. Inu nonse mukumverera tsopano monga mmene ine ndimamvererera pamenepo. Inu mukumverera tsopano kuti mukufuna kuti ndikuchitireni monga mmene ine ndimafunira wina wake kuti andichitire ine nthawi imeneyo. Mulungu asalole kuti ine ndidzayizembe konse ntchitoyo. Ine nthawi zonse kayandatopa, kayandalema, pamene ine sindikukhoza kunyamula phazi limodzi kuchoka pali nzake, ine ndizipita chifukwa ine ndidzakakumana ndi aliyense wa inu kenanso uko mu dziko lija kumeneko. Ndiye inu akazi okalamba, amuna okalamba, olema tsitsi la imvi ndilototoka. Ndipo likuthothoka mzidutswa monga duwa limene latsegula kantibo kake, kumagwetsa maluwa ake ndi kumathothokapo. Inu mukungosweka mzidutswa, si choncho inu. Ndiko kulondola. Basi, ndipo chinthu chokhacho chimene inu mukufunira kuti muzikhalapo ndikuti muziwala kwa ulemerero wa Mulungu. Chotero pamene mdani wakumbwandirani inu tsopano ndipo wakuthawitsani ine ndikubwera ndile geni ya Mulungu ndi chikhulupiriro ndi mphaso imene Mulungu anandipatsa ine. Izi ndi zimene ine ndinanena kuchitira kuti inu mumvetse izi. Ine ndinati ngati Petro atati wangolowa kapena ena aiwo musanene zimenezo. Inu musachite kundipempherera ine. Mungolowa monga chonchi ndipo mudzanene monga kwa mkazi uyu kuti kodi ndinu mulongo wakuti ndi wakuti. Dzina lanu ndi ndani? Mulongo Howard. Kuti ndinu mulongo Howard? Ndinu wokhulupirira mulongo Howard? Mukukhulupirira. Ndinu wokhulupirira. Ndiye inu mukuona muli ndi maufulu ku madalitso onse a chiwombolo. Ndiye ine ndikhoza kunena kuti mulongo Howard chilichonse chikhala bwino. Ndikuchokapo. Oh motani, ine ndinati ine ndikhoza kufula, ndikhoza kukuwa, ine ndingati Ambuye zikungoyenera kuchitika, izo zikungoyenera kuchitika. Ndipo ine ndinaganiza chabwino, anthu amaganiza chinthu chomwecho pamene ine ndibwera kuti ndidzawapempherere iwo. Chotero ndicho chimenecho. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Ndipo ine ndayimapo nthawi zambiri ndikuwatenga anthu ndikuti oh mulongo ofunika, kodi inu mukhulupirira izo? Oh kodi inu mukhulupirira izo? Ambuye, oh Mulungu, apangitseni iwo kuti akhulupirire izo. Muapangitse iwo akhulupirire izo. Oh chonde, kodi muzilandira izo tsopano? Si zimenezo ayi. Ine ndinazisiya zimenezo. Ine ndinachokako kuzimenezo. Ine ndimangonena kuti mulongo Howard inu ndi wokhulupirira, inde ndili. Chabwino, mulongo Howard ngati ndinu wokhulupirira, ndinu wolandira wachilichonse chimene Mulungu ali nacho. Ndipo mkungo mugwira dzanja lake mwaona ndikukhulupirira zimenezo. Ine ndamukhudza mulongo Howard poyika manja anga pa iye. Yesu sananenepo kuti mukawapempherere iwo. Iye anati akangoyika manja awo pa iwo ndi zimenezotu. Ndiye iye nkuchiritsidwa. Iye akhoza kunena kuti chilichonse chikhala bwino mulongo Howard. Ndiye mukhoza kupita kwanu ndipo mukakhala bwino. Mulungu akudalitseni inu. Ndinu mulongo Hampton. Ndinu wokhulupirira si choncho ine. Ndinu wolandira chilichonse chimene iye anapereka. Mulungu akhale nanu mulongo Hampton. Mupite kwanu ndipo mukakhala bwino tsopano. Yesu Kristu akakuchiritsani inu. Ndinu mulongo Slaughter. Ndizo ndinu amene tinakupemphererani kuchipatala. Ndinu wokhulupirira ndiye mulongo Slaughter. Wolandira wa zonse zimene ife timazipempha. Mulongo Slaughter, mulandire zimene inu mwazipempha. Ndipo mukakhale bwino. Mulungu apereka izo kwa inu. Mbale jini, inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupatsani inu. Ndipo Ambuye Mulungu akupatseni inu jini ndendende chimene inu mwachipempha. Ine ndikukudziwani inu. Ndinu wokhulupirira Mulungu. Ine ndikukudziwani inu. Awa ndi amuna anu pamenepo. Ndiyeyo amene ndinamupempherera pa foni tsiku lija. Ine nthawi zonse ndimakumbukira zimenezo. Sindinathe kupita kumsonkhano kutusa anabwera kumsonkhano. Ndipo Ambuye anamuchiritsa iye. Ndinamutumiza iye kumsonkhano. Moyimirira wina inu mukumuyimirira wina wake. Ndi chinthu cha Chikhristu bwanji chimenecho Mulungu. Mukuona, iye anadzakhala woyimirira ena nayenso. Iye anatiyimirira tonse aife. Ndinu wokhulupirira ndipo muli ndi ufulu kwa chilichonse chimene Mulungu anachilonjeza. Ndine wantchito wake. Ndipo mu dzina la Yesu Khristu ine ndikukupatsani inu chomwe mwachipempha. Bwerani mbale niyo. Mulungu akudalitseni inu. Wakhala wabwino modabwitsa kwa inu. Ndinu wokhulupirira. Ndikudziwa inu muli. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akupatsani inu chilichonse chimene inu mukuchipempha pakuti ndinokhulupirira. Ndipo monga wantchito wake kwa inu mbale wanga mu dzina la Yesu Khristu ndikukupatsani inu chokhumba cha mtima wanu. Pitani ndipo mukalandire icho. Mulungu akudalitseni inu. Mulongo Bruce, ine ndikukudziwani inu. Na mwino wang'ono amene anakhula msana wanga amakudziwani inu. Iye amachokera kumusi uko pafupi ndi motel JJ, Twin J, kapena china chake monga chimenecho. Inu muwayimirira ena. Ndipo kodi chokhumba chanu ndi chiyani usiku uno kuchokera kwa atate anu? Cha inu mwini usiku uno. Ndiye mdani wakugwedezani inu kuposa momwe dokotala angathere. koma ine ndikukutsatirani inu ndilegeni. Ndipo mudzina la Yesu Kristu ndikulunjikitsa muvi wa legeniyo pamwala umene unakalowa muimpsyo zomwe zatsekekazo. Izo zikubwezeretsani inu kwa Mulungu kunyumba yake. Ife takupemphani inu kudzera mudzina la Yesu Kristu. Amen. Kodi ndinu bambo a mwamuna uyu bwana? Kodi ndinu wokhulupirira? Chophuka mbali mwanu musi ndipo kumanzere kwanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu apereka izo kwa inu bwana? Ndipo monga wantchito wake. Ambuye, dzanja ili mwina mwake lachita ntchito zambiri zovuta za mtsikuli. Wabwera pano ndi cholinga china chake choti achichite. Perekani izo chokhumba cha mtima wake Atate pamene ine ndikupemphera mu dzina la Yesu kuti inu mutero. Amen. Musati mukaikire chophuka chimenecho chisiya kukupwetekani inu mmusi pamenepo ndipo mukhala bwino. Mulungu akudalitseni inu.
You are believers.
Ndinu wokhulupirira, si choncho inu. Ndinu wokhulupirira. Ndipo ndinu wolandira wa madalitso onse awa. Zikomo inu. Atate, ndikumubweretsa uyu mlongo wanga munzele wa moto pa chilikati cha chandamale. Ndipo ine ndikumubwezera iye kwa inu kuchokera muzikhadabo za mdani mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Basi ndimomwe izo ziti zidzakhalire. Operation ya mapapo. O Ambuye, pamene mkazi wang'ono uyu waimirira apa, chonsecho ali pakuphukira kwa unyamata, ine ndikumupempherera iye. Ndipo papo limene limayenera kuti likachotsedwepo, ndipo iye adziwe rama moyo wake wonse. Ndinu Atate athu, ndipo ine ndikulunjikitsa moto wa pemphero pa iye kumene Ambuye molunjika kupita ku papo limenelo. Ndikutumiza pemphero ili mu dzina la Yesu Kristu. Mulole ilo likakhudze papo limenelo ndikulichiza ilo. Mu dzina la Yesu Kristu ine ndikupempha izi. Amen. Ndinu mulongo. Mulongo Gibbs, ndende, mutu wanu wachotsedwa kwa ine. Ndinu wokhulupirira ndi wolandira wa madalitso onse a Mulungu, mulongo Gibbs. Ambuye, ine ndikumubweretsa iye kwa inu. Ndilegeni ya ing'ono iyi imene inu munandipatsa ine. Monga momwe inu munamupatsira David legeni kuti aziyang'anira nkhosa za abambo ake. Ndipo ngati mdani abwerapo kutsatira nkhosa, iye sankachita mantha. Iye amatenga legeni ya ing'ono iyo ndipo amaitsatira mikangoyo ndi zimbalangondo ndipo amabwera nayo nkhosayo. Ili ndi pemphero la chikhulupiriro. Inu munandiuza ine kuti ngati ndiwapangitse anthu kuti akhulupirire ndi kukhalaona mtima, ine ndikumubwezeretsa mlongo Gate usiku uno. Ine ndikumulanditsa iye mmanja a mdani. Iye ndi nkhosa yanu. Ine ndikumubwezeretsa iye kukhola la Atate mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mlongo Lowe, kuthamanga kwa magazi. Ndipo ndinu wokhulupirira, si choncho inu mlongo Lowe, wolandira wa madalitso onse. Ndiye Atate Mulungu, ine ndikulinga pemphero ili usiku uno monga ngati lochokera kulegeni ya Mulungu pakuthamanga magazi kwa mlongo Lowe. Ndipo mulole kuti nthawi ina imene dokotala adzamuyeze kathamangidwe ka magazi, mulole adzamuyang'ane iye ndi kuti akuyenda bwino tsopano. Iye adzadziwa chimene chachita izo. Mu dzina la Yesu Kristu ine ndikupereka izo kwa iye. Amen. Inde, ine ndikanakonda ndikanakhala ndi adadi anga pano usiku uno. Ine ndikanawapempherera iwo pompano. Ine nditero kwa anu aponso. Ine ndikumvetsa.
Heavenly Father,
Atate akumwamba, mwamuna amene ali kholo wa mnyamata uyu kuti iye ali pano pa dziko lapansi chifukwa cha iye ndipo mwana wake yemwe akukhumba kuti abambo ake abwezeretsedwe ali kutali uko mu dziko la chimo chidakwa. Oh Ambuye, ine ndikutumiza pempero ili ndi chikhulupiriro ndi mphamvu ndipo ndi zonse zomwe ndingaliponyere nalo ilo nsangalabu ya ing'ono iyi mu dzina la Ambuye Yesu. Ine ndikuvunga iwo pa mdyerekezi uyo yemwe anayika chinthu chimenecho chimene chagwidwa uko ndipo mulole kuti icho chichoke ndipo mulole iye abwerere motetezeka kukhola mu dzina la Yesu. Amen. Inu muli nacho chikhumbo choti muulandire iwo mukufuna kuti mubwere mu dziko kumene kuli malonje zonse ndipo tsopano Ambuye mnyamata uyu ali kutsidya chabe kwa mtsinje wamanga msasa kutsidya linalo ndipo Yordani akusefukira ndipo palibe njira iliyonse kuti iye angaoloke pokhapokha inu mutampangira njira monga inu munachitira kwa Yoswa ndi kwa Israeli. Ndipo Atate, ine ndikukupemphani inu ngati wantchito wanu mumulole mbale wathu ofunikira o Mulungu mulole iye alowe mu dziko lolonjezedwa ili lonjezo ili kuti kumbali inayo monga ine ndinatengedwerako usiku ina uja mundilole ine ndikakhale ndi mwayi womugwira iye ndi kumukumbatira manja anga iye mu dziko lina ilo nkuti mbale wanga wofunika. Perekani izi Ambuye mulole iye alandire lonjezo la Mulungu mzimu woyera. Amen.
Thank you, Jesus. Oh Lord.
Oh Ambuye, kwa uyu mbale wanga wa chisomo, dzanja ili lomwe lakhala la chifundo kwa ine, ndipo landichitira zinthu ine zimene zili zosaneneka. Iye akukhulupirira ndipo ali ndi chikhulupiriro.
And now an enemy tries to grab this, my friend. Sugar.
Ndipo tsopano mdani akuyesetsa kuti amugwire uyu mzangayu Sugar ndipo iye akuganiza kuti iye akhoza kumugwira mnyamata uyu koma ine ndikumutsatira iye ine ndikubwera kudzamubwezeretsa wanu yemwe Ambuye ndikuvunga mwala uwu ndi chikhulupiriro cholunjika mu dzina la Yesu Kristu ine ndikukantha matenda a Sugarwo mbale wanga bwezeretsani nkhosa yanu yomwe kukhola Atate mu dzina la Yesu. Amen. Oh Ambuye, Mulungu wathu akudziwa kuti kunenepetsa uku ndi kumeneku chotero adokotala kuti ndi chinthu chomwe chidzakupheni inu paundi iliyonse kulemera kopitirira kumakuchotsera chaka chimodzi monga mwa kalendara ya insurance ndipo iye akufuna akhalire moyo kwa ulemu ndi matamando akwa Mulungu ndipo palibe dokotala yemwe angachite izi Atate Mulungu izo zangokhala mu dzanja lanu ndipo Mulungu Bero wakhala ali wokhulupirika kwambiri ndipo wakhala ali wachifundo ndiwo mvetsetsa m'mayesero amene akudutsamo iye wadutsa m'mayesero akuya ambiri ine ndikumutsatira iye usiku uno Ambuye ndikubwera kuti ndidzakumane naye mdani ameneyo uko ine ndikulunjika ndikulondolera konse komwe ine ndingalunjike nako mu dzina la Yesu Kristu ine ndikuvungira mwalawo wachikhulupiriro pa mdani uyu yemwe wamugwira iye mulole umubalalitse iye ndipo umuthamangisire iye kutali ndi iye ndipo iye adzakhoze kuti abwezeretsedwenso ku msipu wa mthunzi wobiriwira ndi madzi odikha kudzera mwa Yesu Kristu. Amen. Zichitika Mulungu Bero, musakaikire basi.
If this ain't the Holy Ghost I've got, I'm still on the altar for everything he's got for me. And I'm going to
Mulungu Spencer. Ine ndithu ndikutero Mulungu.
Jesus.
Ine ndikukhulupirira zimenezo mulongo Spencer. Amen. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Amen. Ine ndikumvetsa ana anu uko mkulondola. Inde amai. Inde bwana. Ine. Inde. Ife tonse tikumudziwa mulongo Spencer. Ndipo tikudziwa momwe iye ndi mbale Jesse atsalirabe kudutsa muzowawa. Koma iwo akhala akubwera kuchali chikuno. Pamene ine nditi ndidzawolokere kutsidya linalo, iwo samadzaka vutika koimonga chonchi. Iwo adzaka khala achichepere. Oh, mbale Jesse, ngati ine ndikanangoti inu mukudziwa, ndiyeno inu nonse mukudziwa momwe basi kungowoloka pang'ono. Kutsidyako inu mukabwerera kukakhala mtsikana wang'ono kachiwiri. Ndipo mbale Jesse akabwereranso kukakhala mnyamata wang'ono. Mulungu anakulonjezani inu. Tsopano taonani, ine ndikufuna kuti ndikupatseni kuphunzitsa pang'ono chabe, pokhala kuti ndinowomalizira pano. Ine ndikufuna kuti ndikupatseni, chifukwa ine ndikudziwa uyu ndi mnyamata wanu wang'ono chali. Inu mukufuna kuti iye apempheleredwe. Ine ndikufuna kuti ndinene chinthu chimodzi ichi. Kodi munayamba mwawerengapo mulemba pamene Bible linanena izi? Paulo anamuza Kentulio wa Chiroma. Inu mukukhonza kundimva ine bwinobwino, anamuza wa Chiroma pamene iye anasolola lupanga lake kuti adziphe yekha uko ku Filipi pamene iye anali mundende. Ndipo chivomezi chinagwedezera ndendeyo pansi. Iye anati, ukhulupirire pa Ambuye Yesu Khristu ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa. Kodi inu munayamba mwamvapo zimenezo? Iwe ndi nyumba yako. Tsopano taonani, ngati iwe uli ndi chikhulupiriro chokwanira cha chipulumutso chapa iwe mwini, kodi iwe sungakhale nachonso chikhulupiriro chokwanira chapa nyumba yako? Mulungu mwanjira ina yake achita izo. Ndipo Ambuye, ine ndikumupempherera mulongo Spencer ndi mbale Spencer usiku uno kuti mwana aliyense iwo ndi anawo onse akakhale mu dziko la ulemerero lokondwa ilo kumeneko, kumene sikukakhalako matenda kapena ukalamba, kopanda chisoni kapena zokhumudwitsa. Ndipo moyo wonse wa ung'ono uwu pano udzazimirira mu maloto amene anadutsa. Mulole iwo alandire ichi, ndipo mulole anake onse ndi mwamuna wake, okondedwa ake onse ndi onse amene amamukonda iye, ndi onse omwe iye amawakonda. Mulole iwo akakhale kumeneko ndi iye mu dzina la Yesu. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Zaka 82 zakubadwa. Basi monga momwe dziko likupasukira mulongo Spencer. Chabwino, iwe umangokhala kuti wakonzekera kuti uzipita kukapumula. Inu mukuona? Inde mai. Inde. Ingosungani chikhulupiriro chanu molondola pa iye mulongo Spencer, ndipo inu mudzawolokerako. Ndipo iye anati, ndipo motsimikiza basi monga momwe ine ndayimira pano chomwechi ndi inu usiku uno mulongo Spencer, mwachisomo chake ine ndidzakakuonani inu ndi Jesse kutsidya linalo. Wang'ono ndi wathanzi. Inu nonse mudzakhala mukuthamangirako mukufuula, mbale wanga, mbale wanga. Inde ndidzakakuonani inu. Manjenje ake, Atate Mulungu, tsikana uyu anali ndi kusokonezeka, ndipo iye wadutsa poti mankhwala sangamuthandize, pali iye yekha amene akulepheretsa. Koma ine ndikumubwerera iye usiku uno. Ine ndikubwera kwa inu Atate. Ine ndikubwera kudzakupemphani inu kuti mulondolere chipolopolo chimene ine ndikuyenera kuchiombera. Mulole icho chiombere molunjika tsitsi lolukana kumbuyo kwake. Mulole pemphero ili mu dzina la Yesu Khristu likakanthe manjenje amenewo, ndipo likawakhadzulire iwo mzidutswa ndi kubwezeretsa nkhosa iyi ya msipu wa Mulungu. Amen. Zikungoyenera kutero, okondedwa. Mulungu wakumwamba, perekani zimenezo ana ake sikisi amene iye akukhumba kuti apulumutsidwe. Iye wamva umboni uja wa mbale Dalton, ana ake akazi okondedwa. Iye akuakhumba ana ake sikisi Atate. Mulole iye akhale nawo iwo. Mulole iye adzaka kumane nawo iwo mudziko ilo kumene kulibeko usiku. Otetezeka bwino ndiwo pimbidwa ndi magazi a Yesu Kristu. Amen. Mukhale nawo iwo mulongo pemphero langa. Ine ndikukukhulupirirani inu. Palibepo chilichonse nkomwe chomwe chingathandizire izo. Iwo awapatsa iwo kanthu kakang'ono komwe kakuoneka ngati china chake ngati asetamini. Ndikotisoni iwo amawacha iwo. Awo amakupha iwe pafupifupi. Iwo amabalalitsa magazi ako kwambiri. Koma taonani, mukuona nyamakazi imakhala ngati mkango umene unagwira nkhosa ndi kuithawitsira iyo kutali. Tsopano kodi legeni ngachite chiyani? Oh my, apo pali mkango waukulu wobangula uli ndi mwana wa nkhosa. Ndipo iwo umakonda mwana wa nkhosa, chotero iwo wathawa naye mwana wa nkhosa. Koma Davide anatenga legeni ndipo anautsatira iwo. Mukuona, tsopano penyani, iye anali ndi miyala 5. F-R-E-T-H, iye mwini. M-W-R. Legeni yake inali mdzanja ili. J-A-S-U-S. Iye amagenda mwakupa. China chake chikuenera kuchitika. Tiye niti tsatire nyamaka zimeneyo usiku uno mwapemphero ili. Mulungu apeleke izo kwa inu. Iye akufuna kuti abatizidwe mudzina, inu mukufuna kuti iye abatizidwe, zikomo inu mulongo. Osati chifukwa chakuti imeneyo ndiyo njira yake, ndi chifukwa chakuti tsopano, ngati zimenezo zikanakhala mu Baibulo, za Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, ine ndikanakhulupirira izo, ine ndikanakhala pomwepo ndi izo mulongo. Ine sindikanafuna kuti ndikhale wosiyana muli monse, ine ndikanafuna kukhala chomwecho, ine sindikanalola, ine ndikayankhira zimenezo, inu mukuona. Ndipo ine ndikuyenera kunena izo basi mmene ilo likunenera izo. Osati kuti ndikhale wosiyana koma kuti ndikhale wona mtima. Tsopano Atate, ife tikutsatira okondedwa ake omwe ali ndi nyamakazi, ndipo apa iye akufuna kuti iye abatizidwe mudzina la Ambuye Yesu, pakuti pamenepo ndipo polowera pake, ndicho chipata chotseguka. Ndi pamene Yoswa anatsegulirapo njira imene imaolokera kupita ku dziko lolonjezedwa. Panalibe malo awiri kapena atatu amene anatsegulidwapo, analipo amodzi okha. Petro pa tsiku la Pentekoste, pamene mpingo unayambitsidwa koyamba, anaitsegula njira. Anati, lapa analiyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu, iwo sanachoke komwe pa njira imeneyo, aliyense anawolokerapo kupita ku dziko lolonjezedwa. Ena iwo amayesetsa kuti awoloke kumusi komwe uko kudzera pa kantsinje kena, ndipo Paulo anati kwa iye, kodi inu munabatizidwa kuchiyani? Kodi inu mukuyesera kuti muwolokere pati? Ndipo iwo anati, kumusiku uno kumene Yohane anayang'anako. Iye anati, chabwino, Yohane amangokulozerani inu kunthawi ndi malo. Ndipo kenako pamene iwo anamva ichi, iwo anabatizidwa pa mtsinje woyenera. Ndipo iwo anawoloka, ndipo anakalandira mpesa wa mzimu woyera. Perekani izi kwa mulungu wathu ndi wokondedwa ake, mu dzina la Yesu Kristu. Amen. Mbale layo. Oh, mbale. Inde, apo ndipakale. Inde, ndine okondwa. Mulungu akudaliseni. Inu muli pa ulendo opita ku dziko lolonjezedwa tsopano. Mwina mwake ine ndichitchula chimenecho. Ndiangati akukumbukira basi utumiki uhu usanatsimikizilidwe kwa ine, ndipo ine ndikuwedza ndi munthu tsiku lina kumusi kwa mtsinje uko kunyanja, ndipo ine ndimagwira nsomba zing'ono-zing'ono, ndipo mzimu woyera unabwera pa ine. Apo panali bambo uyu ndi wamboni za Yehova, anali mchimwene wake ali pano pena pake Bankswood. Iye ali muno pena pake, yemwe ali woyandikana nane wanga. Uyu ndi Layo. Ndipo anthu awa anali amboni za Yehova. Ndipo iwo anati, tsiku lina pamene ife tinkawedza kumusuko, mnyamata uyu atatembenuka, ine ndinamuza iye kuti muli china chake mmoyo wake, ndi chimene chinadzachitika, ndi zonse za izo zimene iye wangondiuza kumene ine. Ndipo tsopano wangozichotsamo izo mmoyo mwake uko nkulondola zonse zomwe izo zinali. zinali zolondola ndende. Abambo ake ndi amene analiwo wowerenga. Kodi adadi ali pano usiku uno Bile? Ndipo iye ndi mkazi wake awiri onsewo anabatizidwa kuchitira umboni mu dzina la Yesu Kristu kuno mudziwe. Ndipo mwamuna uyu anakhala pafupi ndi ine tsiku lina. Banks uli kuti, kodi iye ali pano usiku uno kumbuyo pangodya? Inde, ndipo ife tinali tikuedza. Ndipo mbale, mnyamata wanga wang'ono analata apa, ine ndimaganiza kuti iye analata paka mpaka masiku angapo mbuyo mwake. Mpaka wakolo wokalamba uja anali ndi gulu lati ya mpaka. Ndipo anakanyamula iko, ndipo anakagwetsa iko. Ine ndinaganiza, ine ndinati, ambuye au kitsa moyo wa ung'ono, dzulo lake. Nkulondola ukolayo, hata kala uko kuuna. Ndipo ine ndinati, ndizo pakuti atero ambuye. Ndipo ife tinaweza usiku onse, ndipo si tinagwile kali konse. Maotsatira ife tinali kuweza mbuyo muuna wa ng'ono kuti tipeze ndunduma. Imeneyo ndi somba ya ing'ono. Ndipo mbale layo anali ndi mtengo wakulu, ndipo iye anaisiya kuti ndunduma ya ing'onoyo imezeyo, mbedza ya ikulu yomwe iye anali nayo, mpaka pamene iye anayikokera iyo panja, kachingwe kakang'onoko konse kanali kali pansi mbedza ya ikuluyo mmimba mwa ndunduma ya ing'ono. Ndipo pamene iye amayikokera iyo panja, iye amangoyenera kuti akokere panja matumbo onse ndi chilichonse kuchokera mu ndunduma ya ing'onoyo kuti ayigwire iyo. Ndipo anangoyikokera iyo panja chifukwa mbedza ya ikuluyo inali itakodwa mmimba mwa sombayo. Ndipo pamene iye anatero anayiponyera iyo pansi m'madzi. Ndipo iyo inangonjenjemera kanayi kapena kasanu, ndipo basi zinathera pomwepo. Chifukwa matumbo ake ndi makha ake anali akulendewera kunja kwa kamwa yake. Ndipo iyo inayandama pamenepo kwa pafupifupi theka la ola, inadzayandamanso kubwelera pati maudzu. Ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo ndikuwedza, ndipo mwadzidzidzi mzimu woyera unabwera unati, yankhula kwa nsomba imeneyo. Ine ndinati, nsomba ya ing'ono, Yesu Kristu akukupatsanso iwe moyo wako. Ndipo nsomba ya ing'ono iyo, itagona yakufa madzi, inadzitembenuzira mbali yake ina, ndipo inangoti, ru, galo wa madzi, mwali wilo basi monga momwe iyo ikanatera. Mbale layo ndi mbale udo anali atakhala pamenepo. Mbale layo anati, mbale Branham, izo zinali zaine. Chifukwa ine ndinanena kwa ya ing'onoyo, usiku uno, ine ndikoza kwa uza iyo zomwe inumuna nena, iya anati. Pamene iya anatulutsa matumbo mwa iyo, anaiponyera iyo pamenepo, anati, iwe waombera chipolopolo chako chomaliza mzanga wa ng'ono. Basi, monga chomwecho, anaiponyera iyo panja. Iya anati, izo zimatanthauza ine. Ndipo ine ndinati, ai mbale layo, sizinali zimenezo. Mbale Banks kumbuyo uko anati, ndi anthu angati mdziko lino, ndi masauza ndi angati, omwe angakonde kuima pamene ife tikuima pakali pano, kuti aone mphamvu ya Mulungu ikutsika ndi kudzachita china chake monga chimenecho. Mwakuyankhula kwina, iye anali ngati, ine ndikukhulupirira ife tonse tinamvelera monga momwe Petro anachitira, ndi zabwino kukhala pano. Tieni timange makachisa atatu, mukuona uko nkulondola. Tsopano mbale Lyle, iwe wadzozedwa ndi mzimu woyera tsopano, wachoka ku Igupto. Miphika ya galiki ndi nyasi za mdziko zatsalira mbuyo. Iwe waima pa gombe la Yordani tsopano, basi kutsidya ilo. Mulungu akuwolotsere iwe kumeneko Lyle.
Almighty God, here's your trophy.
Mulungu amphamvu zose, apa pali chikho chanu. Iye ndithudi anali mukuzingwa koopsa Ambuye, koma mtima wanga unamutsatira iye. Mapemphero athu anangokakantha chibakira chopangisa nyenyezi kumeneko, ndipo chinthu kumene chimene chimamumanga iye chamuchokera iye, icho chaswedwa. Ndipo tsopano akuyenda kutsikira ku Yorodani. Mtengereni iye ku dziko lolonjezedwa Ambuye. Ndipo mukamusindikize iye pakati pa anthu, kuti pa tsiku la ulemerero limenero pamene ife titi tidzaka kumane kutsidya, mundilole ine ndidzamverele kukumbatira kwa mikono yake. Akufula mbale wanga wofunika. Ine ndikumudziwa iye. Mumubweretse Banks limodzi ndi iye Ambuye. Mutero inu, bambo ndi mayi ndi onse ayiwo, chemwali ndi banja lonse lalikulu ilo, mulole ife tonse tidzaka kumane kutsidya kwa Ambuye. Ndipo mmodzi aliyense wa iwo adzazidwe ndi mzimu woyera. Ine ndikupemphera mu dzina la Yesu. Amen. Inu mulandira iwo mbale. Mulungu akudalitseni inu mbale layo. Inde mbale. Pali wina wake akufa pa foni yochokera kutali. Ndipo ndipereka msonkhano kwa mbale Nevo ndikapita mmenemo.
great and wonderful day in the Lord. God has done some wonderful things for us today. My expectations are fully met. Let us stand together to our feet. Remember the service then Wednesday night. Be praying much, all dissatisfied, uncertain hearts, be much in contact with God. The time is at hand.
Yes.
Now is the time. Today is the day of salvation. God bless each and every one of you visitors and people from distances. Our prayer is that God shall give you journeying mercy back to your places of abode. Nice to have had you with us. And pray for us as you go that the Lord will bless in this place too. Our Heavenly Father, as your servant has come tonight to do the office work of thy servant and prophet, standing in between the gap, making up the hedge, coming to us with the burning passion of thy servant as baptized with the Holy Ghost and given the office of prophet to speak to this generation. Help us today and tonight to receive the message that comes to us, Lord, the exhortation to be prepared. Bless each and every one that goes from the doors of this building tonight. May the sickness that's upon us that we know nothing about, may your blessed grace and power preserve and protect and heal us and keep us until that time when you're ready to transfer us to the other side. Bless all the discouraged and disappointed, the fearful, and those who are weak. God, we pray tonight for a special visitation, Holy Ghost benediction to rest upon each wayfarer, each pilgrim, each stranger in our gates, each one who goes out the door tonight. May that veil covering of blood from the cross of Calvary sufficiently cover and provide. Heal us when we're sick. Keep us by thy mighty power. Anoint us for service. Let us walk in love before thee all the days of our life. And we'll praise thee for this, for we ask it in Jesus Christ's name and for his sake. Amen. And God bless you. And we're happy to have had you. Shake hands with one another.
Just daydream on and off for a second. I'll get a single
second. Ndikuyamikira kweni kweni zonse zimene inu mwandichitira ine kadi ndi inde Bwana ndikuyamikira kweni kweni chotero ife tinatumiza mwala wachikhulupiriro panali mwamuna wochokera konkuno chotero ine ndinatumiza pemphero lomutsatira iye mu dzina la Yesu Khristu wakhalata gona pamenepo kwa ola osagunda osapuma osapanga chilichonse osapuma osagunda osatulutsa mpweya osapanga chilichonse maso atakhala pamutu wake anadzagwera paguwa. Kodi ichi chikadali chotsegulabe? Kodi ndingakhale ndi tcheru chanu? Kuntunda uko mvangeli wang'ono mlaliki kuno ku Indiana amalalikira anadzagwa ndi kufera paguwa pafupifupi ola lapitalo pamene iye amalalikira anagwa chafufumimba ndipo anafera paguwa. Mvangeli wodziwika amalalikira kuno ku Indiana. Abusa anangobwera ndipo anadzandiimbira ine. Iye anafa pamene amalalikira pansi pakudzodza kwa mzimu. Anagwa chafufumimba, maso ake okhazikika, kupuma kwake kunamuchokera iye. Iye analengezedwa kuti wafa, wakhala atafa kwa ola. Ndipo china chake chinawauza iwo kuti aimbire kuchalichi ndi kundipempha ine kuti ndipemphere. Chotero ine ndinatumiza pemphero kuti limubweze iye mu dzina la Ambuye Yesu. Mulumikizane nane mwachikhulupiriro kuti lisa ndikuponye jandamare ndimutsitsi mutse iye ndikumubweseretsanso iye zikomo inu mulungu akhale nanu vaka ndidzakuoneniso inu lachitatu usiku inu anthu ochokera ku Georgia ndikozungulira bye bye mulungu akhale nanu mbale pati